Ngiyabonga futhi Brothers.
You may be seated.
Ningahlala phansi impela lokho ngikuthatha njengenhlanhla enkulu ukuba lapha kulobu busuku futhi angazi noma ngingalibiza kahle yini kama Santa Maria ngiqagele ileyo ndlela enilibiza ngayo futhi kuyithuba lami lokuqala ukuba lapha kuleli dolobha elithandekayo futhi ngijabulela isimo senhlanganyelo enhle nesimo sezulu esihle sedlula e-Phoenix ngolunyosuku ngenkathi kwakulapha cishe ekhulwini neshumi nanye ngenkathi sikhuphukela lapha ngani ngase ngilungele ukuzingela ijazi lami. Ngabe lokho lesi yisimo sezulu unyaka wonke cishe kanjena? Omunye uthe ngokungale ndlela ngokuphathekayo ngase sonke isikhathi awunayo indlu ngenalutho ngapha, unayo obungathanda ukuyiqashisa isikhashana na? Lena nje ngeyangempela indawo enhle yokuhlala kulolu hlobo lwesimo sezulu lapha. Omunye ubengitshela isitolo othenga udlela kuso namhlanje uthe ngani isikhathi sethu esishisa kakhulu sonyaka silapha ngoDisemba, wathi babosa into ethize egcekeni lingemuva kuKhisimusi. Manje ukuba ubuvela ezweni lakithi wose egcekeni lingemuva buyogqoka ijazi nokokumboza izindlebe futhi uhlale phansi esiqeshini sekhwanda ndawo ukosa. Kuhle ukuthi uNkulunkulu ulungise kakhulu lo mhlaba ukuthi sonke singajabula uma nje besingazama ukubanga leyo ndlela siphile ngokujabula futhi sibonge kuye ngalokho esinakho. Ngiqinisekile ngempela ukuthi elinye lamaphutha amakhulu kithi ukuthi asibongi ngokwenele ngalokho esinakho. Ube muhle kakhulu kithi ukusinika izinto eziningi kangaka izinhle futhi sibonakala nje singakuthokozeli kakhulu njengoba sifanele. Ngike ngaba nethuba ngihambe kancinyane impela ngijikeleza umhlaba izikhathi eziningana nokubona ezinye izizwe nabantu ukuthi ukuthi bafanele baphile kanjani nakho konke. Kunesisho sidala kumnandi kuba ngumelika lokho kungaphezulu kwesisho nje, lelo iqiniso lolo uqobo ngempela. Yilo lapho singatshela khona okuningi kakhulu kokudla futhi sibe nokuthula nezinkathazo zethu ezincane zingokuncane futhi cishe impela siphile esikhathini seminyaka enkulungwane. Uma sikhipha isono nje endleleni ngikholwa ukuthi bekuyoba yisikhathi seminyaka eyinkulungwane ngalonkathi. Kodwa siyajabula lokho kuba nalesi sizwe asazi ukuthi siyokwazi isikhathi side kangaka kanani ukuba nakho ngalendlela, kodwa sithemba ukuthi kuzoba njalo kuze kufike iNkosi Jesu. Lokhu ngokubamba kwethu kokugcina kukhulu kwempucuko siyakholwa futhi sibone ezinye izizwe ukuthi ziphakame kanjani futhi zawa futhi sibona ezethu zihamba ngendlela efanayo. Ngakho sitabukile ngalokho, kodwa nokho siyazi ukuthi lokho kukhuluma kuphela ukuthi sinomuzi lesizwe esingasoze sabhubha esikhathini esingeside esedlule ngaya sihlahleni lapho engangivame ukuya khona ngekathi ngisengumfanyana futhi kwakuyisihlahla esihle kakhulu. Kwakuyilokho esikubiza impumalanga, lapho impumalanga emaphakathi isihlahla ibhishi futhi ziyisihlahla esihlala sikhathi eside futhi zibukeka kahle kakhulu lapho zimi qekelele, lapho zingamboziwe ngezinye izihlahla futhi zibunjwe ngandlela ethize. Futhi ngicabanga leso sihlahla sizoma izizukulwane eziningana, kodwa uyazi sekuyisiphunzi nje manje. Futhi ngiyakhumbula lapho ngineminyaka eyisikhombisa noma eyisishiyagalombili ubudala, kwakuvame ukuba isiphethu ngaphansi kwaso ngangivame ukuyophuza kuleso siphethu. Isiphethu sesomile, ngisho isihlahla sisekho. Ngiyayikhumbula indlu endala esasivame ukuhlala kuyo, kwakuyindlu yezingodo sasinencane. Mama wayenocezulu engilazi yokubuka isibuko ayesinamathisele esihlahleni phandle lapho esasinebhentshi elincane lokuwashela. Futhi sasingena siphume ensimini futhi sigeze futhi sasinesaka lempuphu elidala umama ayelilungisile libe yithawula. Angazi noma nina bantu nake nadingeka niphile kanjalo noma qha, kodwa thina bantu baseKentucky saba nesikhathi esinzima impela. Ngakho futhi ngiyakhumbula wayevamise ukudonsa izintambo ziphume kwiphansi lalo futhi enze ukufana nezinsepho ezincane ukuze zilenge phansi nalelo thawula limadladla. Futhi lapho thina abantu anyana sigeza ngalelo futhi kufanele kuhlekihle bekuyovele nje kususa isikhumba cishe impela futhi ngangivame ukubona ubaba wami indoda encane nokho enamandla wayengumgawulo wezingodo futhi wayedonsa angene afinga imikhono yakhe lapho eyowasha ngaleso sikhathi wayese ngiqagele emashumini akhe amabili amashumi amabili nanhlanu iminyaka engamashumi amathathu budala futhi waye nemikhulu imisipha emikhulu futhi yeqinile ngeza indoda engitshela kwakungonyaka dole indoda yayivamise ukusisebenzela yathi yambona Elisha ugodo lomlotha olungama pawondi ngamakhulu ayisishiyagalelunye eyedwa futhi ngacabanga ingalo yaleyo ndoda ngathi hey uzophila iminyaka eyikhulu namashumi amahlanu kodwa niyazi wafa enamashumi amahlanu nambili kukhombise nje ukuthi lapha asinawo umuzi omiyo kepha siyawufuna ozayo kunjalo sifuna owodwa ozodlala engweni phakade futhi manje bangane bangamaKristu lokho kungokokuqala ukuba phakathi kwenu lapha edolobheni lenu futhi ngikuthatha ngokuthi kuyinhlanhla enkulu ukuthi abelusi benu kungimimile ukuba ngize
I'm here to do all that I can for
futhi ngilapha kwenza konke engingakwenza ngenxa yobuso kaNkulunkulu futhi angisuye umshumayeli kangako ngiyikodwa ngiyayithanda inkosi Uma umshumeli olungileyo ethanda kanzona kunami ngokungazi kwami ngiyamangala nje ukuthi baqhubeka kanjani nakho nje bekwazi ukukumela ngoba ngezinye izikhathi ngithola nje uthando luningi kakhulu enhliziyweni yami ngaye angikwazi nje ukuma ngithule futhi lokho nje akusiyo into ethizese lokho ngiqala ukuguga ngaqala lokho ngisengumfana nje umfana omncane nje nganikele impilo yami enkosini uJesu futhi ngamkhonza kusukela lapho futhi ku usuku ngalunye njengoba ngazi ukuthi ngisondela ugwini ngakolunye ohlangothi kuya ngokuba mnandi usuku ngalunye ngiyamthanda nje njengoba iminyaka iqhubeka futhi ngizela ukubeka inhlanganyelo yami futhi nani bazalwane nodadewethu nathi sonke ndawonye ukudonsela umbuso kaNkulunkulu ukuba sibe nezibusiso zikaNkulunkulu nathi nokulethemlezo mncane inkosi enginike wona oyakini futhi ngizomlayezo wakho uNkulunkulu akubuyisele wona ngami futhi sizokhulekela abantu abakulayo futhi sibone ukuthi ngabe ukhona yini umuntu ofuna ukujoyina lesi sikhundla esikhulu hayi ihlelo inhlanganyelo noKristu nje niyabo asimele noma yiliphi ihlelo singabawo onke akukho lutho oludlula noma yiliphi lawo kodwa ngokwethu sizimele ngayedwa nje Kodwa njengoba ngishilo ngolukisoko silapha sidoba ngenetha ndawonye manje uJesu wathi umbuso kaNkulunkulu ufaniswa nomuntu owathatha inetha wayiphonsa olwandle futhi ngekathi yesedonsa inetha wafaka inetha wayenazo zonke izinhlobo isizathu wayenezinhlanzi ezinhle nenhlanzi engumthuthambi nesikhuphashe nezimfundi zasolwandle nezinyoka namaxoxo nakho konke okusebanzini kodwa yilokho imvuselele kubambayo nabo kunjalo Ngakho abazalwane bethu lapha kade bedoba ngenethi ekhoneni labo nasezansi ekhoneni elilandelayo bedoba ngenethi futhi manje ngifikele kufaka inetha yokudoba yami nawabo ukuze sikwazi ukufinyelela le ndawo zonke yonke indlela kuzongeza idolobha futhi sidonse ngakho konke singakwenza futhi yilokho esikukholele lapha ukudonsa ndawonye ukubona sikwazi nje kodwa lokho emva kokwazi esikwaziyo ngokristu ngokubeka yonke imizamo esingayenza sifuna umuntu ukuba akeje leyo ndawo ekhazimulayo aye ukuyoyilungiselela uxolo futhi silapho kusiza manje ngizozama futhi bathi akukaze kube khona noma yimuphi wabazalwane angicabangi lapha ngabavangeli abakhulu njengomfowethu uBilly Graham uOral Roberts nalabo bavangeli abakhulu futhi ngiyokungukuthi mhlawumbe abanye benu babazwile futhi ngiyacabanga ngokuba yidolobha elincane futhi kuzofanele kube nezimali ezincanyana impela ezixhumene nomhlangano omkhulu onjalo futhi ngiqagele ezezimali zikamfowethu uRoberts usuku ngalunye zihamba kangcono kunokuyishumi amadola izinkulungwane lezi yishumi nambili ngosuku nge-television yakhe umsakazo kanjalo futhi ngiqagele ekaBilly Graham isebenzisa lokho noma mhlawumbe ngaphezulu manje lawo madoda abengafika kanjani endaweni encane njengalena na bebengena kukwenza niyabona Kodwa ngikathi Nkosi ngibiza niyazi angizange ngiqale kunoma yimuphi umsakazo noma ithelevishini noma yini ukuze ngibe niyazi ngiboshelwe phansi ukuze ngiye noma yikuphi lapho Inkosi engibizele khona ngoba angidingi imali ngakho nje anginazo nje izinhlelo zokuxhasa kukho lutho nhlobo nokuthi nje ngihambe futhi ngihlanganyele nabantu nanoma yikuphi lapho Inkosi ebingangibizela khona kuba ngiye futhi benezinhlanhla ezinkulu ngishumayele le maduze nje imvuselelo yobusuku obubili ebangeni elalimomethe amashumi amabili futhi ngangise Bombay eNdiya lapho esasinezinkulungwane ezingamakhulu amahlanu enhlanganeni wodwa nasethekwini eNingizimu Afrika cishe izinkulungwane ezingamakhulu amabili namashumi amabili nanhlanu lapho engabona khona abahedeni abaluhlaza abayizinkulungwane ezingamashumi amathathu bemukela uKristu njengomsindisi ekubizeleni ealtare okukodwa futhi ngiyababona bethatha cishe imithwalo yamaveni amakhulu ayisikhombisa nalawo maveni hey leyo bekungaba yijipi phezulu ohlangothini lalawo maveni amakhulu aseAfrika lapho ezihlalo ezinamasondo nje izinduku zokuqhugela nezinto abomdabu ababezithwele ngamunye behla bephuma emenweni futhi ngokusukulandelayo ngenkathi uSidney Smith imeya yaseThekwini eNingizimu Afrika yangishayela ucingo futhi yathi hamba efasiteleni futhi ubhekisise ngasogwini lolwandle futhi nakho kufika uhide lwabantu ne lapho izimangaliso eziyizinkulungwane ezingamashumi amabili nanhlanu zazenziwe emkhulekweni owodwa futhi babelapho nezinduku zabo zokuqhugela nezihlalo ezinamasondo nabomdabu ababelwa bodwa eviki ngaphambili babehamba behla babekade belele kulezo zinduku zokuqhugela nezinsimbi nokunye nokunye ngosuku olulandelayo behla ngokuthula begaxene becula konke kuyenzeka kodwa kuphela ngolimi lwabo lomdabu yilokho umhlaba wonke obufanele ngabe uyakwenza kulobu busuku sonke nganhliziyo yonye ngakuzwana kunye sicula nje ivangeli elikhazimulayo lenkosi Jesu futhi manje emlayezweni enginawo ngizozama ukuwenza ube lula nje ngakho konke okulokwenzeka ngoba kungokokuqala ukuthi mhlawumbe abantu besemihlanganweni futhi kungathi kubonakale kuxakile kancane kuwe ekuqaleni futhi uma kwenza ngiyanicela nje uma nizongibekezelela kancane yabo futhi njalo nihlole engikushoyo futhi uma kungahambisani ncamashini mpalo ningakukholwa yabo ngoba manje uNkulunkulu angenza izinto ezingalotshiwe eBhayibhelini uNkulunkulu angenza noma yini afuna ukuyenza yabo kodwa inqobo nje uma ngimbona enza nje lokho athembise ukukwenza lokho kuzongilungela ngokwenele lokho kulungile khona ke ngiyazi ukuthi ngisendleleni elungile khona ke inqobo nje uma kusembhalweni uNkulunkulu wethembise ukukwenza futhi indlela akwenza ngayo nendlela akwenza ngayo futhi ngiyakholwa nakho engikukholwayo ukuthi uma wayelokhu enguNkulunkulu senguNkulunkulu yabo futhi uma engesuye uNkulunkulu ofanayo ayenguye khona ke wayengesuye uNkulunkulu yabo ngoba uma enguNkulunkulu uzofanele abe ngongenasiphelo ongenasiphelo bese kuthi ke uma engongenasiphelo uphelele and if God ever does anything futhi uma uNkulunkulu eke enze noma yini yabo uma ekhumbulani nje manje uma uNkulunkulu eke enze noma yini nendlela akwenza ngayo akasoza kuqula leyo ndlela ngoba yabo uphelele manje ngingenza ukuthi le futhi ungenza ukuthi le futhi ngonyako zayo sinombono ongcenywana yabo ngoba sifunde ukuthexa xa futhi mhlawumbe eminyakeni eyishumi sesihlakaniphe kakhulu kunalokho esasiyikho kodwa hayi uNkulunkulu ungongena siphelo yabo uphelele kwasekuqaleni futhi uma uNkulunkulu eke wabizwa ukuba enze isinqumo nesinqumo asenzayo sizofanele sihlale siyileyo ndlela kuze kube phakade angeke akwenza ngalendlela ngesinye isikhathi futhi ngalendlela ngenye athathele na futhi enqabeleyo indlela enza ngayo kokuqala uma engenzi ngaleyo ndlela ngaso sonke isikhathi wenza ngokungezikho ekuqaleni yabo ngoba uNkulunkulu akasoza kuqula indlela yakhe ngoba uNkulunkulu bese kuthi ke ungongenasiphelo osezindaweni zonke onamandla wonke futhi ukuze abe nguNkulunkulu uzofanele abe yizo zonke lezo zinto ngakho siyakukholwa lokho futhi manje futhi ngizizama ekuchazeni imibhalo nokufunda nayo yonke into ngikwenza kube lula nje njengoba ngazi ukuthi kwenziwa kanjani bese kuthi ke manje futhi sikulandele eduze embhalweni futhi ke ngizocela ningisekele ngomkhuleko ngoba futhi bekungeke yini kumangalise uma bekuyoba khona impela kuleli dolobha elincane laseSanta Maria, imvuselelo enkulu iqubuka kuwo wonke amabandla na kuyoba, futhi abantu bayogeleza bengena bengqamula lezi ntaba bevele zansi ngaphesheya kwamagquma bengena ukuzobona inkazimulo kaNkulunkulu na wonke amabandla esemlilweni nje kaNkulunkulu, nemehluko emincane yafuqwa yaqheliswa nawo wonke umuntu inhliziyo yodwa nokuvumelana kunye ngani bekuyoba kuhle kakhulu. Cabangani nje iSanta Maria encane enhla ngasechebeni lokho bekuyoba yiyo eyayinale mvuselelo. Manje akusikho ukuthi kunokwenzeka kuphela, kodwa kungenzeka ukuthi bekungenzeka kuncike esimweni sokuziphatha esisithathayo. Manje uNkulunkulu njalo uthumela iziphiwo zakhe lezinto ezizukulwaneni emabandleni. Futhi noma yisiphi isimo sengqondo abantu abasithathayo, leyo yimiphumela yelokho abakutholayo. Siyakwazi lokho, wena uNkulunkulu akaziphusheli kunoma ubani ufanele umfune. Manje akekho ongachaza uNkulunkulu, ufanele wemukele uNkulunkulu ngokukholwa, ngoba uma kungesikho ukukholwa khona-ke akusuye uNkulunkulu. Uma bengingachaza uNkulunkulu khona-ke bengiyolingana naye, futhi manje singeke sakwenza lokho, asizami ukukwenza. Kodwa izinto ezincane asiphe zona sithatha nje isithembiso sakhe, futhi sisikholwe, futhi sikubhekisise kusebenza ngayo impela nje indlela athi kuyokwenza ngayo. Futhi uma sizokwenza lokho, ngineqiniso ukuthi sizobona inkazimulo kaNkulunkulu. Manje angifuni ukunihlalisa kuze kube lethi ebusuku, ukuze nje ngiyazi ningabantu abasebenzayo, futhi ngisebenze yonke impilo yami. Ngakho ngiyazi ukuthi kuyini kudingeka uye ekhaya, futhi uvuke kusene futhi emva kokuhlala emhlanganweni. Futhi ngibe neminye emide kabikabi ngakho, kodwa sizozama ukuqeda ubusuku ngabunye. Sithi manje sekuyimizuzu engamashumi amabili kushayele siyishiyagalolunye ngalesi sikhathi, futhi ngicabanga ukuthi mhlawumbe inkonzo yenu ivame ukuphuma cishe ligamenxe lesishiyagalolunye, futhi lokho kuzoninika isikhathi sokuya ekhaya, futhi niphume, futhi nibuye kusasa ebusuku. Ngena ocingweni futhi ubize omunye, futhi ngenise abagulayo nabahluphekile, futhi ningangeni sengathi nje beniphuthume nje ningene kanje bese niphuthuma niphume nikugeja ngamamayela ayikhulu. Niyabo, uma udingike uye kwa Mayo Brothers uyazi ukuyohlolwa ukuthola ukuthi yini ebingalungile kuwe. Into yokuqala uzodingeka ushaye ucingo, futhi uthole isikhathi sokubonana, futhi lokho mhlawumbe bekuyokuthatha izinyanga ezimbili noma ezintathu ngaphambi kokuba uthole isikhathi sokubonana. Futhi ake uzoya lapho, futhi uhlale esibhedlela mhlawumbe iviki noma izinsuku eziyishumi esibhedlela, futhi abakwenzeli lutho kodwa bakuxilonge. Bese kuthi-ke lapho usudlule kukho konke lokho emva kwezinyanga phansi komthuluko nokuvivinywa nemithi, futhi yonke into, khona-ke bakutshela kuphela ukuthi yini engalungile kuwe. Niyabo, kunjalo futhi lokho abantu bayaxabalasa ndawo zonke kutshela ukuthi yini engalungile ngabo. Lapho uma nje uzokholwa uNkulunkulu ngayo yonke inhliziyo yakho kuzophela emzuzwini. Niyabo, uma nje niyabo kunjalo futhi ufanele ukukholwe nokho. Futhi manje khumbulani, ngokukholwa kuphela siyakukholwa, futhi sikubhekisise kusebenza. Bese kuthi-ke ubusuku ngabunye imibhalo engiyisebenzisayo, ngezinye izikhathi ngibhala imibhalo eminingana lapha ukubhekisela kuyo. Futhi uma ngibhekisela kule mibhalo nalokho enikubona kwenzeka, uma kungabonakali kungokwemvelo kini, yana ekhaya futhi kuhlole ngebhayibheli, khona-ke uyangikwelete khona uma kungesiso isithembiso uNkulunkulu ukubuya, futhi ungitshele ngakho, bese ukubeka phezulu lapha phezu kwedeski lami, bese uthi futhi Branham, lokho akulungile, lowo akusiwo umbhalo. Niyabo, futhi uma kungumbhalo khona-ke kungukuthi khona-ke uyazikweleta wena ukuba ukukholwe, awunjalo na, ngokuba kunguNkulunkulu. Manje ngaphambi kokuba sithathe isikhathi esiningi kakhulu manje, futhi ngifuna ukubonga abazalwane bami, futhi ngicabanga ukuthi laba ngabefundisi kanjalo njalo ngalapha, ngiyakuthakasela nani bandla nje nabehle amalunga ezingxenye ezehlukene zomzimba. Singabagogobele lapha siyizihambi, futhi siza ukuvakashela nina enigogobeleyo. Silindele ukufika kwenkosi. Lapha asina umuzi omile, sisuka endaweni siye endaweni, futhi silindele ukufika kwenkosi. usuku nosuku siyakhula sibe badala sibe badala futhi asazi ukuthi yimuphi umzuzu noma ngabe sibasha noma sibadala ukuthi impilo yethu ingahlwithwa kanjalo khona-ke sifanele sihlangane noNkulunkulu futhi lapho lesi yisikhathi sethu sokulungiselela ngakho masilungiselele manje ukuhlangana nenkosi lapho ifika manje asikhothamise amakhanda ethu futhi sikhulume kumqalisi ngaphambi kokuba sifunde izwi lakhe manje namakhanda ethu khotheme nezinhliziyo zethu ngokufanayo angazi esakhiweni kulobu busuku ngaphambi kokuba siqale uma bekuyoba khona labo lapha abangathanda nje ukuphakamisa isandla sabo kuNkulunkulu futhi bathi uNkulunkulu manje ngalo mhlangano nginesidingo unganginika isidingo sami inkosi na ngizophakamisa isandla sami futhi nje ngalokhu uNkulunkulu anibusise ndawo zonke manje ubona okungaphansi kwesandla sakho enhlizweni yakho baba wethu esezulwini manje sisondela esihlalweni sobukhosi somusa wakho manje besingeke size ngesihlalo sobukhosi sobulungiswa ngoba uma besingathola ubulungiswa besiyofa sonke besingeke size ngesihlalo sobukhosi sokwahlulela kodwa siyaliwe ukuba size ngesihlalo sobukhosi somusa ngesithembiso inkosi yethu eyasitshela sona uma nicela ubaba noma yini egameni lami ngiyo nizophiwa khona manje siyazi ukuthi lokho kuqinisile kufanele kube yiqiniso yizwi futhi siyakholwa ukuthi leli bhayibheli liyizwi lakho elingena kuphosisa lonke izwi lalo lingelikaNkulunkulu futhi sibambelela kulo futhi sililondoloze ngezinhliziyo zethu zonke wena uyazi ukuthi sisithokozela kanjani lesi sikhathi senhlanganyelo lapha kuleli dolobha lincane lithandekayo nalabo abafowethu nodadewethu abakahle siyakhunjuzwa ngezinsuku zasekuqaleni lapho abapostoli bahlangana ndawonye lapho izinombolo zabo zazincane kodwa ukuthi umoya ongcwele wafika kanjani phakathi kwabo futhi wenza izinto ezinkulu ezigqamile ngoba ibandla babebuthene ndawonye lelo kwakuyibandla elikatolika lasekuqaleni emuva le kusukela ekuqaleni ePentecoste siyakhuleka babo wasezulwini ukuthi njengoba leli bandla likatolika lobupostoli libuthene ndawonye ukuthi uzobuye kulobu busuku ngesimo sikamoya ongcwele iminyaka eyizinkulungwane ezimbili kusukela ekubethelweni kwakho kokuhlengwa kwethu isabelo sokwethu ngenxa yobubi bethu uhlinzeka ngamanzi okwehlukanisa ngokugezwa kwamanzi ngezwi futhi manje ukwenza izwi lakho liphile uliphilise futhi ulenze lifezeke kuthatha ophilayo uNkulunkulu ovukile ukwenza lokho futhi manje baba wasezulwini sizocela kulobu busuku ukuthi ubukhona bakho buyoba bukhulu kakhulu phakathi kwethu ukuthi lapho sisuka kulesi sakhiwo kulobu busuku lombuthano omncane ngisho nangobusuku bokuqala kwangathi singasho njengalabo ababevela e-Emmaus ngaleso sikhathi emva kokuvuka ngalokho kusa wawuhambe nabo usuku lonke wakhuluma nabo nokho abakuqondanga futhi baba ngiqinisekile ukuthi abanye bethu nabaningi bethu futhi ngokwangempela sonke lapha sihambe nawe futhi uhambe nathi futhi nokho besingenakho ukuzwa ngakho kodwa lapho sekufika isikhathi sokudla lapho imishikashika yosuku isiphelile wababuthela ndawonye neminyango yavalwa futhi khona-ke wavalelwa phakathi nabo khona-ke wenza into ethize njengoba nje wayenza ngaphambi kokubethelwa futhi baqonda ngendlela okwenze ngayo ukuthi lowo ngokunguwe futhi bakhona-ke wanyamalala emehlweni abo futhi baphuthuma ekhaya ngale kwabanye abangani babo futhi bathi ngempela inkosi ivukile ungeke yini kulobu busuku baba njengoba sibuthene ndawonye futhi savala iminyango macala onke kithi ungeke yini ubonakale phakathi kwethu futhi wenze ukuthile kulobu busuku njengoba wenza kekathi uhambe wangena egalile nasekhapenawume nezingxenye ezehlukene zomhlaba na ukuthi lezi zethameli ezincane nathi sonke ndawonye singahle sibone ubufakazi bokuvuka uMesiya omkhulu kaNkulunkulu yaphila emva kweminyaka eyizinkulungwane ezimbili ngabagxeki nezindawo ezimnyama kodwa nokho ngeke besambulala uphila kuze kube phakade siphikhona baba futhi kwangathi thina njengoba siya ekhaya kulobu busuku sithi endleleni lapho sihamba izinhliziyo zethu bezingavuthi yini phakathi kwethu lapho ekhuluma kithi endleleni na ngokuba sikucela egameni likaJesu nangenxa yakhe amen Manje kuJohane ngcwele isahluko seshumi nambili nevesi lamashumi amabili sifunda okwesendlalelo sincane sengqikithi. Kwakukhona amaGreki athile phakathi kwababenyuka ukuba bakhuleke emkhosini. Lawo-ke aya kuFilipu waseBhetsayida laseGalile acela kuye athi, Nkosi, sithanda kubona uJesu. Bese kuthi-ke kumaHebheru eshumi nantathu isishiyagalombili uxolo. UJesu Kristu nguyena izolo namuhla naphakade. Manje lena yindikimba impela futhi okwesendlalelo sincane singasho ukuthi lamaGreki ayenele ukuluku lefanayo enginalo kulobu busuku futhi bengiyokholwa ukuthi sonke besizoba nalo. Akekho noyedwa owake wezwa ngoJesu ngaphandle kolangazelelo kumbona ukuba bengingathi kulezi zethameli ezincane kulobu busuku bangakekini abangathanda kubona uJesu na. Ngicabanga ukuthi sonke isandla phakathi lapha siyophakama kunjalo. Ake sikuhlole nje, bangaki abangathanda kumbona na? Ake sibone, niyabona lapho na impela nizwile ngaye ukukholwa kuvela ngokuzwa, ukuzwa izwi likaNkulunkulu. Manje sonke singathanda kumbona impela, ngingathanda ukumbona manje uma lokho bekuyosibeka endaweni efanayo ukuthi lawo maGreki aye yiyo. Bafika kuJesu bathi beza kubafundi bathi, mnumzane, sithanda kubona uJesu, leso yisifiso sabo, sithanda kubona uJesu. Futhi uFilipu wabathatha wabawelisa futhi wabaletha kuJesu, yena nomunye umpostoli, futhi bathola kubona uJesu. Manje amaHebheru eshumi nantathu isishiyagalombili athi unguye izolo namuhla naphakade, futhi uma sifisa kumbona kungani singenakuba nenhlanhla efanayo ababenayo na? Manje niyabo, imibhalo ingeqambe yamanga, ifanele ibe yiqiniso. Niyabo, ifanele ibe yiqiniso. Manje uma iBhayibheli lathi unguye, ukuthi uzofanela fane? Manje angikholwa ukuthi iBhayibheli linjalo noma yikuphi ukuhumusha kwangasese. Ngikholwa ukuthi liyindlela nje elalotshwa ngayo. Ngikholwa ukuthi uNkulunkulu uzofanele abe nomunye umgomo azohlulela izwe ngawo. Manje mina uma nonke nazi ngingumayirishi ngavela emlandweni womndeni oyikatolika. Futhi manje ngenkathi ngisengumfana omncane kusibala, ubaba wami nomama bobabili bashade ngaphandle kwebandla futhi bephuma ebandleni likatolika. Futhi ngakho-ke babengesibo abanoma yini. Futhi niwufundile umlando wempilo yami, mhlambe uma ningawufundanga izincwadi zilapha, umfowethu unazo lapha, ziyathengiswa kanjalo njalo. Manje kwasukuthi-ke kulokho ngenkathi ngithola ubizo oluvela kuNkulunkulu ngiqala ukumangala. Manje kwasukuthi-ke ngenkathi ngiya ebandleni, ibandla lithi uNkulunkulu uzokwehlulela izwe ngebandla. Awu, ngithola ukuthi kukhona cishe amabandla angamakhulu ayisishiyagalolunye ehlukene. Futhi omunye uthi baqinisile nomunye unephutha, futhi baqinisile nomunye unephutha. Manje kuthi kudide kancane ngaleyo ndlela. Manje uma iLuthela liqinisile khona-ke iBaptist inephutha, uma iBaptist iqinisile khona-ke iMethodist inephutha. Kwase kuthi-ke bathola ukwehluka kakhulu. Ngakho-ke kuyo yonke into engiyibonile kwakukhona ukudideka. UNkulunkulu wayengake akuvumele kanjani bese-ke letha abantu ekwahlulelweni okuphelele kangaka, bese-ke kuba nezindlela eziningi kangaka zokuphuma na? Omunye ngale ndlela nomunye ngaleyo ndlela, omunye uthi lena ilungile nomunye ethi qabo akunjalo. Futhi lena yingale ndlela naleyo bekuyodida kancane. Futhi angikholwanga ukuthi ubaba wasezulwini unomusa ubeyokwenza into enjengaleyo. Ngakho-ke manje-ke ngacabanga, awu, wakubeka ngani kuqala ukwahlulela kubantu na wabanikeza kanjani? Lokho kwakusehamba ufanele ubuyele kuGenesis. Ngakho uGenesis uyisahluko sembewu, okusho ukuthi ukuqala. Futhi into yokuqala uNkulunkulu ayibeka phambi komuntu kwakungukuthi lalela izwi lakhe. Futhi nje ukushelela kukodwa kuncane, hhayi konke isahluko esikhulukazi, kodwa nje ukuhlanekezela izwi nje ukulisonta kancinyana. USathane wakwenza ngokuzindla futhi kwabangela konke, bonke ubuhlungu benhliziyo obake baba khona, konke kukula, konke okufa, yonke ingane encane kulayo, onke amathuna emangweni nje ukulikholwa ngokungesikho izwi elilodwa elincane nje, hhayi impela ukuliphonsa ngaphandle, kodwa nje ukulicaphuna ngokungesikho nje ukuzindla. akunomqondo yini ukuthi uNkulunkulu bengeke ayenze into enjalo na washo kodwa uNkulunkulu wathi uyakwenza niyabo bese ukuthi ke uma uNkulunkulu evumela yonke leminyaka eyizinkulungwane eziyisithupha yokuhlupheka ngenxa nje yokuthatha izwi elilodwa nokulidukisa futhi wabangela konke lokhu uzosivumela kanjani sibuyele emuva nelinye izwi lonke elidukisiwe na ngakho ngamahlelo ngamakhulu ayisishiyagalolunye namashumi ayisithupha lento efikene singahlulela kanjani ngalokho na wonke umuntu esho ngalendlela noma ngaleyo ndlela khona-ke ngafunda encwadini lapho ngale engxenyeni yokugcina yencwadi yebhayibheli yathi ozokhipha noma yini kule ncwadi noma inezele into eyodwa kuyo okufanayo kuyosusa engxenyeni yakhe yencwadi yokuphila lowo ngumfundisi wasesontweni amahlelo noma okunye nokunye ocaphuna ngokungesikho izwi noma afake izimfundiso ezingaphikiswa esikhundleni sombhalo kanjalo njalo nemibono yomuntu uqobo yokuzuza ngempumelelo okungokwabo kufanele kube yizwi likankulunkulu ncamashe ngayo impela nje indlela alisho ngayo manje ngiyazi abaningi bethu abanakho ukukholwa futhi anginakho ube nokukholwa ukwenza zonke izithembiso zakhe zifezeke ukuba zifezeke kodwa impela bengingeke ngime endleleni yomunye umuntu obenalolo hlobo lokukholwa njengoba bengihlale ngithi bengifisa sengathi benginokukholwa okwanele njengoba Enoch wayenakho ukuthatha uhambo luncane lwantambama futhi ngenyukele ekhaya naye ngifisa sengathi bengingaba nalolo hlobo lokukholwa kodwa mina uma ngingenakho angeke ngime endleleni yomunye umuntu nakho ngizothi makabongwe uNkulunkulu ngalowo mfo wethu oligugu udade onokukholwa ukuhamba aphume ekuphileni ngaphandle kokufa futhi lokho bekuyomangalisa kodwa sikholwa ukuthi kuze isikhathi ukuthi lapho kuyoba khona intambama noma uhambo lwasekuseni kolunye uhlobo futhi bayoba nabaningi emhlabeni bazohlwithwa ohlwithweni ekufikeni kwenkosi futhi ngikholwa ukuthi sisondela kuleso sikhathi
now The Bible saying that he is the same.
Manje iBhayibheli liyasho ukuthi usenguye yilokho engizama ukukuletha kini ukuthi nifanele niqonde lokhu ukuthi iBhayibheli lathi uJesu Kristu unguye izolo namuhla naphakade.
And the Greeks wanted to see him.
Namagreki ayefuna kumbona futhi ayiso kuye ngomunye wabafundi bakhe manje ke bekungeke kwenzeke yini uma enguye ukuba omunye umfundi weqiniso akuyise kuye asivumele simbone na manje bekungukukhala kwenhliziyo yomuntu kusukela ekuntweleni kwesikhathi kubona uNkulunkulu uJobe incwadi endala kunazo zonke eBhayibhelini basho ukuthi yalotshwa ngaphambi kokuba uMose alobe uGenesis manje ukuthi Mose noma uJobe wakhala kakhulu ukuze ngazi ngamanye amazwi ngazi lapho ehlala khona uma bengingangqongqothe eminyango uma bengingakhuluma naye niyabo uma nje bengingabona ndawo ukuthi bengingahamba ngingongoze eminyango bengingathanda ukukuzindla naye wonke umuntu uzama ukubuka ngane kwalelo khithini uyazi ukuthi uvela ndawo ebumnyameni uyazi ukuthi ulapha empilweni yomuntu futhi unqamula emuva lapho futhi ndawo ngakho wonke umuntu uzama ukuthola ukuthi yini umnyango nokuthi kanjani lapho sivela khona nokuthi siyaphi nokuhlala njalo kungokukhala kwenhliziyo yomuntu futhi nokho uma besingama umzuzwana nje ukhona ngempela ngakithi kuze kube khona ngani ukhona yonke indawo nje uNkulunkulu uhlala kuso sonke isidalo sinokuphila kuso uhlala lapho sonke isitshalo yonke imbali yonke enye into uNkulunkulu uhlala kuyo
Instead of going into that which we might
Kodwa manje sikundleni sokungena kulokho esingahleka muva ngifuna ukuletha lelibuzo kini manje ukuba uJesu ubese Santa Maria kulobobusuku hloboluni lomuntu obuyona ubheka na
Now we know that his physical body which was born of the Virgin Mary
Manje siyazi ukuthi umzimba wakhe wenyama owazalwa yintombi uMaria owabethelwa futhi wafa wembelwa futhi wavuka ngosuku lesithathu futhi wenyukela ngakwesikwenene somkhulu kweliphezulu Uhlezi lapho kulobo busuku umpristi omkhulu ephilela njalo kunxusela phezu kokuvuma kwethu futhi ungumpristi omkhulu futhi onokuzwelana nobuthakathaka bethu khona manje uyilolo hlobo lompristi omkhulu onokuzwelana nobuthakathaka bethu manje indlela kuphela uma ngibuze nonke ninamaluthela ucabanga ngani ngaye na ngani ubeyoba yiluthela nonke ikatolika na ubeyoba ikatolika pentecostal na uyoba yipentecost kanjalo njalo asivele nje indlela kuphela yeqiniso yokukuthola yile ake sitshele ukuthi ubeyini izolo futhi uma ningabona ukuthi ubeyini izolo kodwa ke uzofanele abe ngofanayo namhlanje futhi uzoba njalo ingona phakade nje beka umzimba webandla eceleni wemibono yabo ngakho futhi abe sitshele nje ukuthi ubeyini izolo manje siyakhumbula ukuthi wethenjisiwe kusukela ensimini yaseEdeni kusukela ngalo impela usuku lokuqala losono wafika ensimini yaseEdeni futhi uNkulunkulu wabizela u-Adamu no-Eva ekwahlulelweni wethembisa ukuthi inzalo yowesifazane efanele ichoboze ikhanda lenyoka umsindisi.
The next great move we find
umnyakazo omkhulu landelayo sithola uMose omkhulu awu wayengungu umfanekiso kaKristu umnikezeli mthetho umpristu inkosi kanjalo njalo sithola ukuthi wayengungu umfanekiso ophelele kaKristu wazalwa ngesikhathi sokuhlushwa isitha wacasha ehlashanene futhi njengoba uKristu wayenjalo futhi waphuma futhi wahola abantwana waphuma kanjalo njalo futhi ngakho siyathola lapho ukuthi uMose ezantsi ngasekugcineni kwendlela ya washo manje emva kokuhamba kwakhe ukuthi inkosi uNkulunkulu wenu iyakuvusa umprofethi njengami. Manje siyazi ukuthi wonke uIsrayeli wonke amatestamente elidala njalo ayethembele kubaprofethi bawo amaHebheru kuqala athi uNkulunkulu emandulo nangezindlela eziningi wakhuluma kobaba ngabaprofethi kodwa ngalolu suku lokugcina ngendodana yakhe uKristu Jesu niyabo. Manje amaHebheru indlela ayengakusho ngayo ukuthi siyafundiswa ngalo kuDeuteronomy cishe esahlukene seshumi nesishiyagalombili uma ekhona phakathi kwenu ngowomoya noma umprofethi mina inkosi uNkulunkulu ngizozazisa kuye ngemibono futhi ngikhulume kuye ngamaphupho futhi uma lokho lo mprofethi yakushoyo kufezeka khona ke mzweni kodwa uma kungafezeki ningamlaleli yabo ngoba ningamesabi lowo muntu ngoba angezange ngimthume lokho kunenkondo kuphela uma uNkulunkulu ethumela noma yini uNkulunkulu usekela lokho akuthumelayo ngakho uNkulunkulu uthumela izwi lakhe uNkulunkulu usekela izwi lakhe manje indoda ingangena futhi ekutshele noma yini kodwa lapho uNkulunkulu esho noma yini khona ke uNkulunkulu usekela khona impela nje athi uzokwenza ngoba uzofanele ukuze abe nguNkulunkulu wayengeke enze sithembiso bese ke engana mathele kuzo bese ke ehlala enguNkulunkulu wayengeke akwenze niyabo uzofanele ahlale nesithembiso sakhe manje siyathola ke ukuthi si okokuqala simthola ibonakala enkundleni kunezinkatho phakathi lapho sizozixosha izansi iviki lonke futhi sikusiphule ukuze nizothola ukuqonda okuningi kwakho kodwa ake siqale nje ngempilo kaKristu. Siyazi ukuthi wazalwa kanjani intombi eneminyaka engamashumi amathathu kudala wabhaphathizwa nguJohane umbhaphathizi wangena ehlane futhi walingwa nguDevil izinsuku ezingamashumi amane nobusuku futhi waphuma futhi waqala inkonzo yakhe into yokuqala esiyiqaphelayo emva kokuba iphumile awu uJohane wabona isibonakaliso phezu kwakhe njengokukhanya isimo sejuba sehla sivele ezulwini nephimbo livela kuleso simo sejuba umoya kaNkulunkulu iphimbo livela emoyeni kaNkulunkulu okungukuthi ijuba lalingumoya kaNkulunkulu ethi lo uyindodana yami ethandekayo engiyithokozile ngayo manje lelo yihumusho iKing James manje ehumushweni lasekuqaleni yinto efanayo kwathi engiyithokozile ukuhlala kuyo loNkulunkulu wahlala kuKristu siyakwazi lokho. Wathi kumina owenza imisebenzi ngubaba wami ohlala kimi wenza imisebenzi uJohane ongcwele wesihlanu ishumi lesishiyagalolunye wathi ngiqinisile ngithi kini ndodana ngenze lutho ngokwayo kodwa lokho ebona uyise kwenza lokho indodana iyakwenza. Manje uNkulunkulu waye kuKristu enza ukuba Israel ibuyisane naye manje sonke siyakukholwa lokho uNkulunkulu waye kuKristu waveza lokho uNkulunkulu ayeyikho waye ngumfanekiso kaNkulunkulu oveziweyo uNkulunkulu waye kuKristu enza ukuba Israel ibuyisane naye manje sithola ukuthi ngekathe lapha nokuthi abantu bamazi kanjani manje bonke babengamakholwa angamaJuda eza kuwo weza kwabakhe uqobo Manje zintathu kuphela izinhlanga zabantu emhlabeni babasho noma yini abafuna ukuyisho kulezi nhlanga ezintathu abantu bakaHamu, uShemu noJafethe ngoba lowo waphuma kuNowa kusukela emkhunjini kulezi nhlanga ezintathu zabantu futhi ngakho-ke lowo kwakungumJuda wezizwe nomSamariya esitshelwa ukuthi umlayezo wePentecoste waya kulabo bobathathu noPetru enezihluthulelo futhi kusukela ngaleyo nkathi kuqhubeke kuya kuwo wonke umuntu ngaleyo nkathi. Manje sitshelwa ukuthi uPetru ngosuku lwePentecoste kumaJuda futhi kwehlele kumaSamariya ngenkathi uFilipu edla futhi washumela kubo lapho kwase kuthi-ke endlini kaKholeliyo kwase-ke kuba yilokho-ke niyabo izwe lalinakho lalinevangeli. Manje ake siqaphele eduze manje njengoba singena manje simbona ehla evele ehlane masinyane izinhlansi ziqala ukundiza zisuka enkonzweni yakhe ukuphulukisa kwenzeka nezinto ezinkulu zenzeka. Futhi kwenzeka kwabakhona ogama lingu-Andrea wayenomfabo ogama lingusimoni. Ngithathe umlando kayise nokaPetru esimazi njengokulobu busuku igama lakhe ngaleyo nkathi kwakungusimoni. Futhi uAndrea wamncenga ukuba eze ukuzobona uJesu futhi wamtshela ukuthi wayengumesiya, wayenelisekile ngempela ukuthi kwakungumesiya. Futhi lapho efika kuJesu, uJesu wambuka, manje khumbulani ungumesiya, futhi manje nakhu ayeyikho izolo.
Or Simon, he said, "Your name."
Futhi kwathi nje angabuka uPetru noma uSimoni wathi igama lakho unguSimoni futhi uyindodana kaJonas.
That immediately Simon recognized it.
Lokho masinyane uSimoni wakuqonda futhi wawemukela. Manje kungani leyo ndoda yaphezulu kwaleso simo ngoba nje uJesu washo lezo zinto.
Your name is Simon.
Igama lakho ngusimoni futhi uyindodana kaJonas futhi wamqonda masinyane ukuthi ungumesiya. Wayekwenzelani na? Niyabo, wafundiswa emibhalweni nguyise ukuthi ngelinye ilanga umesiya uzofika futhi kuyoba nesiphithiphithi esikhulu phakathi kwabantu. Njalo ngaphambi kokuba into ethize yangempela yenzeke kwinqwaba yezinto mbumbulu ezivukayo ngakuyo, siyakwazi lokho. Njalo lowo ngudevil ezama ukukwenza mbumbulu futhi kumbula lapho ubona okwenziwe mbumbulu. Khumbulani nje kukhuluma ngokwangempela kuzayo. Niyabo, kuhlala kunjalo. Niyabo, manje futhi ngiyamuzwa nje uJonas ethi, "Simoni mfana wami, izinwele zakhe zimpunga." UJonas futhi uthi, "Bengihlala ngicabanga ukuthi ngiyobona usuku lapho uMesiya yofika khona, kodwa sengiyaguga manje, mhlawumbe ngeke ngikubone. Kodwa ndodana, wena noAndrea nihlezi lapha ngingakhohlwa uMesiya. Kuzoba khona inqwaba yezinto evukayo ezinsukwini zenu, ningahle nimbone. Besimbhekile manje iminyaka eyizinkulungwane ezine, kodwa angafika esizukulwaneni senu. Futhi ningakhohlwa ukuthi ibhayibheli lethu lingehluleke, imibhalo yethu ngeke yehluleke. Uzoba ngumprofethi ngokuba uMose lowo esasimkholwa yonke le minyaka nalowo wasihola wasikipikipithi wasitshela ukuthi uNkosi uNkulunkulu wethu iyosinika umprofethi onjengaye nje futhi uzoba nguNkulunkulu umprofethi futhi niyomazi ngalokho. Futhi kwathi nje uSimoni angabona lo Jesu waseNazaretha wathi, "Igama lakho nguSimoni nendodana kaJonas." Lowo baba omdala umesaba uNkulunkulu owayemyalile kwakukhona isibonakalo sesiphelele, lowo kwakungumprofethi. Niyabo, niyazi bathi kuye, "Wena nguKristu na? Uyilo mprofethi obefanele ukuvuka na?" Manje wazazisa yena uqobo kumuntu owanikeze izihluthulelo embusweni. Lowo wayeyinhloko yebandla eJerusalema ngokumtshela ukuthi wayengubani nokuthi igama likayise lalungubani. Manje leyo ngokuyindlela azazisa ngayo yena uqobo kuSimoni Petru, noPetru wamqonda ukuthi ungumesiya. UFilipu wayemi lapho futhi kwamchuchumisa kakhulu ngoba uFilipu wayeyindoda emesabayo uNkulunkulu, wayelindile futhi ebhekisisa.
Listen, don't forget this.
Unkulunkulu, lalelani, ningakukhohlwa lokhu. Uzobonakala kuphela kulabo abambhekile. Akekho omunye. Ingaleso sizathi Johane wabona lokho kukhanya futhi kuye kuphela wakubonayo. UJohane wafakaza ethi ngakubona. Akekho omunye owakubonayo. Ngekathi uPawulu ebona lokho kukhanya okufanayo, wamshaya ngomlahla phansi. UPawulu wabona ukukhanya. Hayi indoda eyayinaye nebo. Nebo, khumbulani ukuthi kuza kulabo abakubhekile, abakukholwa. Ilo ndlela kuphela uNkulunkulu azembula ngayo yena uNkomo ubehlala njalo futhi uzokwenza njalo. Qaphelani manje uFilipu wayemi lapho ngekathi ebona lokho kwenzeka wayazi ngendoda ababene iBhayibheli isikole ndawonye futhi babengabomthetho babengamakholwa angempela emibhalweni kuqwayo futhi babebheke ukuthi izokuba kwenzeke futhi ngasentabeni uma noma yimuphi wenu wake wabase Palestine ukusuka lapho Jesu wayeshumayela khona kwakungamamayela ishumi lenhlanu kuzungeza lapho athola khona umngane wakhe uNathanayeli. UNathanayeli wayenengadi yezithe loyimimumo futhi ngakho wayemnyango futhi wangqongqothe emnyango nomkakhe wamtshela ukuthi wayephandle engadini ngakho ugumele engadini futhi nango uNathanayeli.
Let's just break in and see what he was praying.
Agezi bobekele phakathi nje sibone ukuthi wayekhuleka mayelana nani sengathi ngiyabona ngimuzwa ethi baba besilangazelele uMesiya umkhululi ukusikhulula kulamandla amaRoma. Oh baba uNkulunkulu ngizophila ngibone usuku lapho lo Mesiya eyakuza zisa kithi na ngifundile imibhalweni yakho lapho eza khona. Mose wasitshela ukuthi inkosi uNkulunkulu wethu uyosivusela umprofeti njengaye futhi siyomazi futhi baba ngilangazelele futhi ngilindele leso sikhathi ngifundisise imibhalo ngihlale kuyo imini nobusuku.
And just that time he said amen and raised up. Philip said,
futhi cishe ngesikhathi nje ethe amen futhi wasukuma uPhilip wathi woza ubone ukuthi bani simfumele uJesu waseNazaretha indodana kaJosefa. Awu sengiyambona uNathanayeli manje ngizonikeza umdlalo wasesiteji omncane nje sengathi ngiyambona uNathanayeli ethi manje Philip bengikwazi ukuthi indoda eqotho impela. Futhi ngempela awuthazukelanga ekugcineni kujulile entweni ethize niyazi njengoba besingasho namhlanje. Manje Philip sitatishe imibhalo kakhulu ndawonye manje woza ungitshele ukuthi uMesiya ulapha. Manje wazi kahle kamhlophe uma lo Mesiya efika uyoza kithina abafarisi sodwa iqembu lethu futhi lelo kuphela noma wayezo babeyondlala phansi emihubheni futhi wayezokwehlela ethempelini elikhulu mosalakha futhi uyoze ethula yena uQobo kuKhayifasi umPhristu uNkulunkulu ngingumesiye nimbekile. Niyabo yilondlela abangahle ukuba babe nakho konke kudwetshiwe kodwa uNkulunkulu nendlela yakhe uQobo yokwenza izinto nebo. Niyabo ufika nje impela ngombhalo kodwa babe nombhalo ohlanekezelwe. Angazi uma efika uma ubeyofika kulobu busuku uma iningi lethu lingenakho konke konakele kodwa into enkulu ingukuthi lungelani lapho efika yileyo leyo yinto akunendaba ukuthi uNkulunkulu umthumela ngayiphi indlela. Mvumele nje eze ngendlela a ngendlela ayihlelele ukuba afike ngayo. Abanye bethu unaye eza ngefele mhlophe abanye gibele ihashi mhlophe. Angikatshali ukuthi ufika kanjani ukuze nje ngilungele lapho efika ngifuna ukumbona futhi nje ngitatisha kanzima ukwazi nje impela ukuthi umbhalo uthini ngakho ngizomazi lapho ibonakala. Niyabo ngisizana ukuthi umbhalo uthini ngaye. Manje wathi woza ubone ukuthi bani simfumele awu kusibala ingxoxo yaqhubeka futhi asibhobekele phakathi sikhubeke lapho behamba ngaso sibeni ngikuthatha wahamba mhlawumbe usuku lulodwa izongeza entaba wabuya ngosuku lulandelayo futhi ngosuku lulandelayo ngalapho wathi ngiyamuzwa Philip ethi kuNathanayeli, Nathanayeli uyakhumbula ngaleso sikhathi ngikathi uthenga lezo zinhlanzi kulowomfo mdala othi uSimoni na? Oh yebo indodana kaJonas impela uyazi wayengenangi imfundo yenelo kuba sayine iresiti yakho ithikithi ukuthi wathola inhlanzi. Yebo nebo iBhayibheli lathi uPetro wayengazi lutho futhi engafundile. Bangako kwaziye lokho na? Yebo mnumzane wayengenayo imfundo wayengesiso isifundiswa esithize sesekoleji futhi wayeyindoda engazi lutho nengafundile futhi wathi wayengeke sayine lelo thikithi ngani wathi ngekathi enyuka ngeyakhe isimemo sika Andreyo Fwabo futhi wenyukela ngaphambi kwalokhu esimaziyo ukuthi ungumesiya. Kuthi ngizolitshela ukuthi kungani ngikwazi. Manje uyazi Nathanayeli ukuthi wena nami siyayazi imibhalo ithi uzoba ngumprofethi njengoMose. futhi wathi nje angangena ebukhoneni bukajesu. UJesu wathi igama lakho ngusimoni futhi uyindodana kajonase. Manje ubeyokwazi kanjani lokho ukuba wayengesuye umprofethi na? Futhi ngizwa uFiliphu ethi, uyazi Natanayeli bekungeke kungimangazi nakancane, kodwa angikathi onyukela phambi kwakhe ubengeke athi sawubona kusihlwa Natanayeli. Uthi uNatanayeli uthi mangihambe futhi ngizibonele lowo ngumqondo omuhle. Uyazi futhi okokuqala kwakulukhuni ukuba akukholwe, futhi wamenywa ukuba ezazibonele. Wathi kukhona kuhle bekungavele eNazaretha leso sigejane sabangcwele ogingqi, noma niyazi abantu ezansi lapho na. Ngiyaxolisa, kukhona okuhle obekungavela lapho na? Wathi woza uzibonele, ungahlala ekhaya futhi ukugxeke, woza utshole, woza ubone, futhi ungathathi nje izwi lomuntu lihlole futhi ubone ukuthi lingokombhalo lomagqane yabo. Woza uzibonele futhi endleleni ezungezayo baxoxa. Ekugcineni bafika lapho uJesu wayenenkonzo yokukhulukisa. Bona uNathaneli angahle kuba wayesemgqeni omkhuleko angaze, noma angahle kuba wayemi phandle ezithamelini, kodwa ngenkathi eqala ukubona uJesu noJesu wambuka wathi, bheka umIsrayeli kungekho nkohliso kuye. Lokho kwakhipha umoya kwintwezeni kwakhe ukusho nje ungani wenza akaqondanga. Wathi, Rabi, okusho ukuthi mfundisi, uze wangazi kanjani na? Kungoko kuqala kuba size sihlangane ubungangazi kanjani na? Futhi wathi, ngani ungakabizwa nguFiliphu ngenkathi ungaphansi kwesihlahla? Ngakubona amamayela ishumi nehlanu ukuzungeza izintaba, amehlo anjepho ngakubona. Ngokushesha loo ndoda yakuqonda ukuthi lokho babekade bengenayo umprofethi iminyaka engamakhulu amane, niyazi, futhi waqonda masinyane ukuthi kwakunguye. Ngakho wagijimela kuye wayesethi, Rabi, wena uyindodana kaNkulunkulu, wena inkosi ka-Israyeli, ngabe kunjalo na? Wathi, ngoba ngikutshele lokho ukholiwe na?
Now that was Jesus yesterday.
Ngani na manje lowo kwakunguJesu izolo? Uma enguye namhlanje ubeyokwenza into efanayo, yabo, uma enguye izolo. Yilo ndlela azazisa ngayo yena uqobo kubantu bakhe. Bamqonda kanjalo-ke, hayi ngokufundisa kwakhe ngemisebenzi yakhe, yabo.
Jesus said, search the scriptures. They are they that testify.
UJesu wathi, hlolani imibhalo, yiyo efakaza ngami kuyo nethini nokuphila kuphakade, futhi yiyo efakaza ngami futhi uma ngingenzi imisebenzi kababa wami khona-ke ningangikholwa. Kodwa uma ngenza imisebenzi kababa wami futhi ningenakungikholwa, awu khona-ke kholwani imisebenzi engiyenzayo, yiyo efakaza ngami. Imisebenzi isiqinisekiso sezwi yilokho kufakazayo. Awu, bekungeke yini kube yinto efanayo namhlanje na? Imisebenzi iyafakaza, nanti izwi lisho njalo, futhi nansi imisebenzi efakaza ngezwi. Manje angeke aguquke, uzofanele afane. Manje kwakunabo bemi lapho impela, bemi emuva lapho, omkhulu umpristi omkhulu nabapristi bamasinagoge nabo bonke bemi lapho bebukela, futhi kusobala babefanele banikeze impendulo ebandleni labo kumsebenzi wenziwa. Niyazi ukuthi bathini na? Bathi ungubhelizebhule, umbhule, udevele. Futhi uJesu waphenduka wayesesho kubo lokhu, ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini, yabo, ukhuluma lokho ngokumelana nendodana yomuntu, ngizonithethelela. Kodwa kungenjalo, ngolunye usuku uMoya oNgcwele uyeza ukuzokwenza umsebenzi ofanayo nokukhuluma izwi elimelene nawo, akusoze kwathethelelwa kuleli zwe noma ezweni elizayo. Manje niyabo, niyabo, bekisisani leso siprofetho sishwibeka singena osukwini lwethu, niyabo, ukukhuluma izwi elimelene nawo akusoze kwathethelelwa kuleli zwe nasezweni elizayo. Futhi nangu Filipu, uPetro, nabo bemi lapho, lawo maJuda ethi, uyindodana kaNkulunkulu, inkosi ka-Israyeli, ngoba wenza lezo zinto phambi kwabo. Futhi okufanele kube yikho imfundiso yomthetho yathi ungubhelizebhule, udevele, umbhuli, yabo. Futhi uJesu wafakaza ukuthi lokho kuyofika ngolunye usuku ngoMoya oNgcwele, ngoba uMoya oNgcwele wayengakaphiwa ngalo kathi, wayengakenziwa umthethelo. Ngakho uMoya oNgcwele uzofika futhi ukukhuluma umelane nawo-ke, ngoba kuyini na?
That's doing the works of God, an unclean spirit.
Ubiza umoya kaNkulunkulu owenza imisebenzi kaNkulunkulu, umoya ongcolile, udevele, niyabo. Manje kuprofethwe nguJesu Kristu ukuthi kuyakwenzeka ngaleyo ndlela, futhi kufanele kube ngaleyo ndlela. Manje ake sikuqaphele manje khumbulane kunezinhlanga ezintathu zabantu lowo kwakungabantu bakahamu Shem noJafet kwashintsha imibala yethu ngena amazwe esasihlala kuwo nokunye nokunye futhi lokho kule lutho kwenza uNkulunkulu wabenza igazi elilodwa zonke izizwe noma ngabe ungumshayina umJapane noma umAfrika noma umAnglo-Saxon noma ngabe wayeyini bonke bayigazi elilodwa bonke bavele kwaDamu yabo futhi bakhuliswa ezingxenyeni ezehlukene zezwe nasezindaweni ezishisa kakhulu manje thathe noma yini izokwenza into efanayo ungathatha inkentshane ikoyote ezansi lapha eMexico futhi uyivumele ihlale kulowo mhlabathi oyisihlabathi esibomvu inombala obomvu yenyusele lapha ezihlabathini ezimhlophe inombala omhlophe uthi ukuba nsundu uuse phezulu ngale yaenhla le ezweni elisenyakatho le enhla eBritish Columbia mhlophe qwa inkentshane ikoyote efanayo impela inyama zabidi efanayo izoshintsha umbala usuke kobomvu onsundu nomnyama yabo mnumzane kuyangezwe ehlala kulo ukudla ezondla ngakho nokunye nokunye kanjalo manje yakukuka kanjalo ke imibala yethu nezinto kodwa sonke sivela esizweni esisodwa leso yisindu kunjalo konke kuphuma kuleso sihlahle esisodwa manje kwakukhona kwakukhona amaJuda wafika kulawo maJuda ngoba ayebheka uMesiya manje sinabanye abaningana lapho sizo siphula ezingxenyeni zeviki futhi sizo nonke viki sizokusiphula kanjalo njalo kodwa nje thola thatha nje labo ababili lapho uPetro nalendoda inathanayeli futhi leyo ndlela abazingayo ukuthi wayengumesiya manje ngolikusuku wayenesidingo sokudlula ngaseSamaria manje lowo ngumSamaria okungolunye uhlanga labantu futhi wayedingeka enyuke wayehamba ngendlela yakhe eJericho eqonde ngqo ezansi kodwa wenyuka wazungeza isikari ngale neSamaria futhi wama emzini isikari futhi wathumela abafundi bakhe ukuba bayothenga ukudla futhi ngekathi sebephakathi owesifazane awu besingambiza ngowesifazane nodumo olubi lapha kulelizwe wayekade eshade izikhathi ezilingana kanjalo njalo futhi waye waphuma wayemthonjeni cishe ngiyacabanga ngesikhathi sesemini ngekathi ebathumele isidlo sesemini futhi waphumela emthonjeni futhi kukhona umthombo usekhona lapho kuyinto ebonakala ngasikhathi sinye njengalena nemivini phezu kwayo futhi kukhona umuzi umthombo womphakathi lapho abantu beza khona ukuzokha amanzi futhi ngekathi ephumela kulo mthombo cishe ngene 11 nqo futhi mhlambe konke okwakhe niyazi amanenekazi ukuthi ayezi senta njani izinwele zawo futhi niyazi nayo yonke into futhi wayeyo ungahle ukuba wayekade ephumile busuku bonke futhi nje evuka ngakho angazi ukuthi kwakuyini udaba kodwa uyaphuma futhi benifanele nibone besifazane lapho ukuthi bangawathola kanjani labo manzi nibabonile bebeka imbiza ingamakalane amahlanu phezu kwekhanda labo nenye enqulwini ngayinye futhi behle ngesitaladi bekhuluma njengoba nje amanenekazi engakhuluma niyazi enqubuzisa ikhanda omunye kumunye futhi bengachithi ngisho onze ukhuluma ngokuhamba okuphelele futhi ngakho lono isifazane wayengena kuphuma nabo bonke abanye besifazane nebo ngoba wayephawuliwe ezweni lakithi akusikho ukuphawulwa kodwa lapho kuphawuliwe akakwazi ukuzihlanganisa nabanye besifazane inqobo nje uma iphila kanjalo ngakho wayengena kufika ngesikhathi esifanayo lapho kufika izintombi ngakho uphuma cishe engena 11 ngqo futhi kukhona umthombo lapho nesigwedlo futhi wayene amahuku angena lembiza enkulu inamahuku kuyo sikubiza ngembiza babekubiza ngebhakede ngelokathi ngiyethemba bayibeka futhi nje baqala kuyehlisa futhi wezothize ethi sifazane kiphuzise futhi ubuka ngaleyo dongene futhi nakho kuhlezi uhlobo lweJuda eliphakathi nendima yempilo manje siyazi ukuthi wayenguye ngempela ngokumpalo wayethi kuphela hayi impela amashumi amathathu nantathu kodwa ufanele ukuthi wayebukeka emdala kancane niyazi ukuthi uJohn ngcwele esahluko sesithupha bamtshela bathi ungumuntu ongakevi iminyaka engamashumi amahlanu budala futhi uthi ubone uAbraham la manje siyazi ukuthi unodevele wathenga kabibiko uAbraham ngikhona yabo yabo wayebukeka inamashumi amahlanu ngokwalokho kodwa umsebenzi wakhe ungahle ukuba wawunomntonzo omkhulu kuye futhi wayehlezi ngale ngasemthonjeni wathi ngiphuzise awu owesifazane engacabangile utho niyazi mhlawumbe owesifazane umfanekiso walokho wathi mnumzane akusilo isiko kuwe umJuda ukucela mina owesifazane ongumSamaria ngani uma yini ngoba asina kudlelana omunye nomunye ukuba kwehlukana yabo futhi wabazisa ngokukhulu kushesha ukuthi kwakungekho kwehlukana noNkulunkulu ngakho futhi ngakho wakhuluma kuye wayesethi ukuba bewazi ukuthi ubani obukhuluma kuye buyocela kimi amanzi bengizokulethela amanzi awuzi ukuzokha lapha wathi umthombo ujulile futhi wena une wayenzani na manje wayexhumana nomoya wakhe yabo waye bambe manje wathi wayenesidingo sokukhuphukela lapho ubaba wamthuma ngakho wayeselekile ukuba adlule lapho manje nansi indaba engazi ukuthi wayezokwenzani ngoba uJohane ongcwele wesihlalo ishomi lesishiyagalolunye wathi akenzanga lutho ubaba aze yamkhombise kodwa manje uzofanele athole lokho lona wesifazane mhlawumbe ubaba wayemkhombise ukuba enyukele lapho futhi manje nango akazi ukuthi uzokwenza njani kodwa nakho kuphuma owesifazane manje uzofanele axhumane nomoya wakhe oh ngiyethemba ukuthi niyakubona futhi ngakho khona ke ukhuluma naye ukuba ingxoxo futhi kugcineni bakhuluma ngezindawo zokukhonzela nezizwe zabo ezihlukene noma amahlelo kanjalo njalo wayesethi bonke ubaba ufuna abanjalo ukukhuleka kuye ngomoya nangeqiniso ngakho kugcineni wathola ukuthi yayiyini ikhathazo yakhe wayesethi kuye hamba ulande indoda yakho uze lapha wathi angina ndoda
for you've had 5
wathi usho kahle ngokuba ubune isihlanu naleyo ohlala nayo ayisiyo yakho hey bukani umehluko phakathi kwalolo wesifazane negama elibi nalabo baphristi labo baphristi ngekathi lokho sekwenziwe bathi ungubhelizabhuli umbhuli kodwa lolo wesifazane omncane onegama elibi wathi mnumzane ngiyabona ukuthi ungumprofethi wo thina masamariya siyazi ukuthi buza umesiya othiwa ukristu
And when he comes, this will be his time.
Futhi nxa efika, lesi kuzoba isibonakaliso sakhe, yilokho azokwenza. Kumbulani akazange yakwenze nekanye phambi kwabezizwe babengabheke Mesiya lolu usuku lwabo yabo bona amaJuda namaSamaria babebheke owezizwe ngoba iJuda nje laliyiJuda uhafu nowezizwe okwenza umSamaria.
So he said, look, he said to this,
Ngakho wathi manje bukani wathi kulokhu ngiyabona ukuthi ungumprofeti wena siyazi lapho uMesiya efika othiwa uKristu lokho kuzoba isibonakaliso sakhe uzosikhombisa lezi zinto nxa efika
Lo
Jesu wathi nginguye okhuluma nawe
And listen at her message.
Wasuka wayemzini futhi lalelani umlayezo wakhe. Wozani nibone umuntu ongitshele izinto engizenzile kungebe nguye impela uMesiya lona la.
Well, if he's the same yesterday, today and forever.
Awu uma nguye izolo lamuhla laphakade akulungile na futhi umbhalo uthi abantu akabange esakwenza.
The scripture says that the people believed on him because of the
umbhalo uthi abantu bakholwa nguye ngenxa yezwi lowesifazane ngoba babazi ukuthi leso kwakuyisibonakaliso sika Mesiya futhi nguyena izolo lomuhla laphakade kunjalo manje wasibona leso sibonakaliso sika Mesiya amaJuda asibona sisibonakaliso sika Mesiya manje nje ukuphushela phakathi nje cishe imizuzu emihlanu kade yenye into ngaphezulu uJesu wathi ngaphambi kokufika kwendoda nomuntu kuyofika usuku njengoba kwakunjalo ngezinsuku zaseSodoma manje kubulane njalo kugcineni lokhu engondweni uNkulunkulu okokuthathu niyazi izibalo zakhe uNkulunkulu pheleliswa kokuthathu njengoyise indodana umoya ongcwele kanjalo njalo manje qaphelani okuthathu manje njalo kunezigaba ezintathu zabantu njengohamu Shemu noJafete futhi kunezigaba ezintathu zabantu ngokwejwayelekile ezihlala ndawonye lokho ngabakholwayo abazenzisi nabangakholwayo unakho lokho kuze zonke izindawo futhi unakho
and there's always been that looking here
manje futhi bekuloku kukhona lokho manje bukani lapha uJesu efanekise iSodoma njengoba kwakunjalo kuyoba njalo kufikele kwendoda nomuntu manje bukani loti wayeyisihlobo umshana kuAbrahama mhlawumbe kuleli viki sizongena kuAbrahama nomunye womsebenzi wakhe manje futhi siyabona ukuthi loti wahoxa futhi wehlelezweni Esodoma kuphile oh kanye izinto zezwe uba indoda inhloko yedolobha mhlawumbe imeya noma yini hlala wayengumahluleli wahlala esangweni futhi wehlulela abantu umkakhe wayengowazo zonke izihlangano zemiphakathi eyayikhona emzini lokho wayenokuthinta kukaNkulunkulu
That's a type at the end time of the church that's in the world.
Lo ngumfanekiso esikhathini sokuphela webandla elisezweni elisaphila ezintweni zezwe ibandla lemvelo.
Then there was a sodomite.
Kunage, kwakukhona owaseSodoma ukungukuthi nina bantu lapha niyazi ukuthi babe yini. Manje kwakukhona uAbraham wayengumfanekiso webandla libizelwe ngaphandle, wayengekho eSodoma. Etheze muva le phezulu lapha ezinkundleni eziwugwadule ezintaba ngaphezu kwengcebo neminako yezwe nazo izigaba zakho ezintathu.
Abraham called out.
U-Abrahama ubizelwe ngaphandle negama ibandla lisho ababizelwe ngaphandle. U-Abrahama ibandla elikhethiwe. Siyazi ukuthi kukhona ibandla elikhethiwe, siyakwazi lokho. UNkulunkulu walimisela ngaphambili ibandla lizobonakala phambi kwakhe lingenabala nombimbi, washo njalo. Ngiyethemba ukuthi ngiyilunga lalo, futhi ngiyazi ukuthi uthola kanjani ukuba yilunga lalo ngokufa kuwe uqobo futhi uzalwe yilo, yilokho kuphela. Manje kodwa ibandla elikhethiwe, iBhayibheli lathi ngezinsuku zokugcina umpiku Kristu uyodukisa nabakhethiweyo impela uma kwakunokwenzeka, kodwa akunakwenzeka niyabo uma kwakunokwenzeka. Manje qaphelani, kukhona baseSodoma, kukhona uLodi osivivi, futhi nangu u-Abraham ehlezi phandle lapha kulezi zinkundla eziyinyumba. Manje ngolunye usuku kwakhuphuka izivakashi ezintathu, nalezo zivakashi ezintathu zazibukeka njengamadoda. Zazinothule ezingotsheni zazo, zahlala phansi no-Abraham, futhi u-Abraham wahamba futhi wabulala ithole, futhi wathola isinkwa sombila nobisi.
And some veal chops, and come out and fed these.
Namakhathe thole futhi wabuma futhi waphakela lezi zidalwa eziyizingelosi futhi zadla.
Notice. And here they were. And two of them went down in Sodom.
Kaphelani futhi zazilapha futhi ezimbili zazo zehlele Sodoma ukuyoshumayela Sodoma. Leyo eyasala ngemuva yakhuluma no-Abraham.
Now let's just take today. Now isn't it strange?
Manje ake sithathe nje namhlanje. Manje akumangalisi yini ukuthi ibandla lemvelo phandle ezweni lohlelo babenokukhuma okukhulu, abefundisi ababili abakhulu na? Akuxakile yini ukuthi u-ABERHAM no-GRAHAM akukaze kushaye ngaphambili kuwo wonke umhlaba na? Khona-ke sinomfo wethu u-Ora Roberts, enye indoda enkulu. Futhi khumbulani, njengo-GR noma lezi zingelosi zehlele Sodoma azizange zehle izimangaliso, kuphela ubusuku obubodwa bashaywa ngobumbubuthe. Nokushunyayelwa kwezwi kushaya ongakholwayo ngobumbubuthe obuphuthekiswe yizwi.
Now let's watch this one that preached to the church.
Manje ake sibhekisise lona owashumayela ebandleni elikhethiwe. Bhekisisani cishe usuku noma ezimbili ngaphambi kwalokho u-Abraham waba negama lakhe liguquliwe lisuka ku-Abraham laya ku-Abraham.
And Sarah,
Sarai, S-A-R-R-A, kuyaku S-A-R-A, uSara, inkosazana, futhi ngenkathi lena eyahlala no-Abraham yayifulathela ithende futhi yathi,
Abraham.
Amen.
Where is thy wife Sarah? S-A-R-R.
Abraham, upho umkakho uSara, S-A-R-R-A, nguSara, inkosazana. Yazi kanjani ukuthi uNkulunkulu wayeguqule igama lakhe usuku noma izimbili ngaphambili, kusuka ku-Abraham kuya ku-Abraham negama lakhe kusukela kuSarayi kuya kuSara na? Yabo, bekusisani manje futhi yayazi kanjani ukuthi wayeshadile ngisho na? Futhi yayazi kanjani ukuthi wayenenkosikazi na? Abesifazane ngalonkathi abazange bakhithime baphume futhi bathathe indawo yowesilisa njengoba benza namhlanje, bahlala ngaphakathi ekhishini lapho ababengaba khona. Kodwa manje ke kodwa sekushintshile kusukela ngaleyo nkathi kakhulu kakhulu. Futhi ngakho khona ke sithela ukuthi wayesethendeni ngemuva wathi, uphi uSara umkakho na? Futhi kumbulani, u-Abraham washo ngo manje usethendeni emva kwakho. Futhi yathi, Abraham, ngizokuvakashela lowo ngi leso sebizwana somuntu. Lokho kukhombisa ukuthi yayingubani khona lapho, ngizokuvakashela ngokwesikhathi sokuphila. Manje siyize chamele zixubile, lalela udokotela wakho, ngingumfo wenu. Manje base bebadala, u-Abraham wayeneminyaka eyikhulu budala, noSara wayenamashumi ayisishiyagalolunye. Manje njengendoda nomfazi kwasekunqamukile mhlawumbe ishumi nanhlanu, iminyaka engamashumi amabili ngaphambi kwalokho babengasenabudlelwane njengendoda nomfazi. Futhi uSara wakhikitheka esikubiza ngokuthi eKentucky, nonke nikubiza lapha ngokuthi ukumambatheka noma yini, wahlekela emkhoneni kwakhe ngicabanga ukuthi ileso isisho wathi mina manje hayi ngokuzwakalayo mina wathi salukazi nenkosi yami okwakungu Abraham umyeni wakhe emdala futhi siyoba nenjabulo futhi na njengabantu abasha niyazi mina salukazi sinjena naye esemdala kanjalo na wahleka
and the angel with his back turned to the tent said why did Sarah laugh
futhi ngelosi fulathela ithende yathi uhlekelele uSara na esho ngalezi hlobuluni lokufunda ingqondo lolona bukani uNkulunkulu wayeyothatha impilo kaSara khona lapho kodwa akakwenzanga wayeyingxenye kaAbraham futhi leyo yinto efanayo ebandleni namhlanje niyabo konke ukungakholwa kwethu nezinto ubuye usisu semhlabeni kodwa angeke siyingxenye kaKristu niyabo ngakho uyasithethelela isono sethu niyabo wayeyomthatha sizo ngena kulezo zinto sijule kakhulu kamuva ngoba isikhathi sethu siyabaleka kodwa bekusisani manje uJesu wathi manje wena wathi yayini leyo ndoda na yayingubani na uAbraham ubefanele azi uAbraham wambiza ngoElohim ngabe kunjalo na ukhona ngokwamandla akhe uNkulunkulu uqobo lwakhe enziwe inyama futhi ekhombisa ukuthi uNkulunkulu ngezinsuku zokugcina wathi njengoba kwenzeka emihleni kaLoti kuya kuba njalo kufikele kwendodana yomuntu ukuthi uNkulunkulu uqobo lwakhe esimweni sikamoya ongcwele uyoba njalo ebandleni lakhe ecwaliswe kakhulu aze uyoba enyakaza futhi esebenze ebandleni uNkulunkulu enyameni yomuntu niyabo enza into efanayo manje umama Juda ayenaleso sibonakeliso sika Mesiya ekupheleni kwesikhathi sawo namaSamaria ekupheleni kwesikhathi sawo ngoba ayebuka sibe neminyaka eyizinkulungwane ezimbili yokushumayela isayensi ezenkolo akukaze kube sebandleni ngaphambili futhi manje lapha ngezinsuku zokugcina ukuvala ngesithembiso sikaKristu namakhulu ezinye izithembiso kwalezi zinto bekuyokwenzeka khona ke uma besingathanda ukumbona futhi sifuna ukwazi ukuthi ungubani uzofanele abe nguye izolo namuhla laphakade kunjalo kufanele kufane uJesu wakwethembisa ngokufanayo khona ke banumzane sithanda ukubona uJesu ubuye mazi kanjani na uma ngehlele eSanta Maria kulobubusuku futhi ngathola omunye umuntu owayegqoke njengoba wayenjalo efake izimbadada futhi mhlawumbe egqoke ingubo ende nezibaze ebusweni bakhe bonke kanje nemilobo yezipikili isandla sakhe lowo bekungaba umzenziso omkhulu kunabo bonke owayekhona ezweni noma ubani ubengalingisa lokho impela kodwa usazi kanjani isihlahla na wathi uJesu ukuthi uyobazi na ngesithelo sabo manje nina abantu ni ningabatshali bezithelo ezisawolintshi ngapha manje ukuba ke uthathe uma ubungathatha konke ukuphila esihlahleni samawolintshi wase ukubeka ngale bese ukhipha konke ukuphila esihlahleni sikaphaphamuzi bese ufaka ukuphila kwesihlahle samawolintshi esihlahleni sikaphaphamuzi besiyothelani na amawolintshi impela ngokuphila kukuso kuveza lokho isiyikho ngabe kunjalo na manje angiqondile kufakela manje ngiqonde ukukhipha ukuphila yileyo indaba namhlanje nokufakelwa okuningi kakhulu futhi hayi ukufa okwanele nokuphila kuphuma nokuphila okusha kuzalwe ngaphakathi kuyilokho ke kodwa lapho ukuphila okusha uma ukhiphe ukuphila ethangeni futhi wakufaka emvinini womakilebhisi nokuphila kombini womakilebhisi kuphume umvini womakilebhisi uyothela amathanga ngoba ngokuphila okukuwo impela bekuyoba njalo ngokuphila okuphakathi lapho ngokuphila okusebandleni kuveza lokho okuyikho niyabo manje ukuphila kwakhe ngalezi zinsuku zokugcina kusebandleni lakhe futhi uJesu Kristu nguyena izono lomuhla laphakade siyakukholwa lokho asikukholwa na manje uma efike kulesi simo ukuba abonakale lapha ebandleni labezizwe elimbheke ukuba fike manje uma evumela ibandla lihambe ligibele lingene ngo kuyisayensi yezenkolo yodwa khona ke wenza ukuthile kumaJuda namaSamaria ukwamenza wehluka namhlanje wawenza akasiva kashelanga kanjalo angeke kwenze yabo isinqumo sakhe sokuqala ukuthi zimemezela kanjani yena uQobo yileyo ndlela akwenza ngayo kwesibili futhi yile ndlela azokwenza ngenza ngayo kwesithathu ngokuba nguyena izolo lomhlala phakade kunjalo ngiyakukholwa na amen. Manje bengingakhuluma ubusuku bonke sekuvele sekuyisikhathi sami sokuvala kodwa sizokufaka ngobunye ubusuku. Hlalani leyo mibhalo lapho seniya ekhaya nibone ukuthi uNkulunkulu wakwethembisa yini, nibone uma leyo kuyindlela ngikhombise noma yiphi indlela azazisa ngayo yena uqobo noma ngayiphi enye indlela kunaleyo ndlela ngoba iBhayibheli la memezela ukuthi wayezoba ngumprofethi. Manje ngikholwa ukuthi namhlanje umoya ongcwele ufikile phezu kwebandla, ngikholwa ukuthi ufikela ukubuyisela konke lokho isibotho nenkumbi nokunye nokunye okwakukudlile phansi eminyakeni yobumnyama futhi manje kade kwakhiwa kuze kube sekuphezulu lapha ngqo esikhathini senhloko manje. Ngokuba izinkanyiso zakusihlwa ziyisithembiso somprofethi ukuthi kuyoba ngokukhanya ngesikhathi sokuhlwa. Impucuko ihambele langa ilanga laphuma empumalanga nelanga elifanayo ilanga eliphuma empumalanga lifana nelanga lishona entshonalanga. Sibe nosuku olukhwantabele njengoba iBhayibheli lathi akubizwa ngemini noma ubusuku okwenele ukujoyina ibandla nokwenza okuhle kanjalo njalo kodwa kuya kuba ngokukhanya ngasesikhathini sokuhlwa. Futhi indodana efanayo indodana kaNkulunkulu eyavuka ngaleyo mpumalanga kubantu basempumalanga futhi yakhombisa izibusiso zayo namandla kade kuwusuku olukhwantabele kodwa manje eWest Coast uma siqhubekela phambili sibuyele eShayina futhi siye empumalanga futhi sibuyele ezweni lasempumalanga. Manje sise West Coast futhi indodana ibonakala ngaphambi kokufika kwayo. Kumbulani ukubonakala nokuza amagama amabili ahlukene nebo. Iyabonakala manje ebandleni izikhombisa yona uqobo iphila emva kweminyaka eyizinkulungwane ezimbili banomzane sithanda kubona uJesu. Manje uma nina amakholwa mangaki amakholwa elilapha na uma bengingena kukwenza ngeke ngamletha kuthathathi na sonke ndawonye ukukwenza ngiyingxenye yakhe nje nani ngiyingxenye yakhe. Kodwa uma ugula futhi udinga ngingumfo wenu futhi ba uNkulunkulu wamise ebandleni manje kuneziphiwo zokomoya ezisishiyagalolunye ezingena emzimbeni wendawo ngamunye ukuyizilimi ukuhunyoshwa kwezilimi neziprofetho nokunye nokunye kodwa kunezikhundla ezinhlanu ezamiselwa ngaphambili zebandla abapostoli abaprofeti abafundisi abelusi nabavangeli. Yilokho uNkulunkulu akubisile ebandleni umoya ongcwele lezo yisikhundla. Umoya ongcwele ngahle wehleleko yedwa kulobu busuku futhi akhulume ngezilimi nomunye anikeze isiprofetho nokunye nokunye bese kuthi-ke ebusuku bulandelayo kungahle kube komunye umuntu nomunye umuntu kanjalo lokho yiziphiwo zendawo emzimbeni ukusigcina siqondile. Kodwa ebandleni lodwa izikhundla ezinhlanu abapostoli kusho izithunywa zenkolo abapostoli abaprofeti abafundisi abelusi nabavangeli uNkulunkulu ubeka labo ebandleni. Manje yasikholwe ngayo yonke inhliziyo yethu ukuthi ngalezi ziphiwo zokukhonza ukuthi uNkulunkulu omkhulu wasezulwini uzothumela uKristu phakathi kwethu kulobu busuku ukuthi sizobona uJesu asikhuleke manje njengoba sikhothebe sabakhanda ethu.
To who we have come to dwell in his tent.
Babona umusa kakhulu kuye esize ukuzohlangana ethendeni lakhe ukuhlala lapha emlothweni omkhulu kaNkulunkulu emhlabeni nokuholwa lapha njengoba kunjalo ezulwini. Kwangathi umbuso kaNkulunkulu ungafika nentando kaNkulunkulu yenziwe phakathi kwethu kulobu busuku sibe khona baba. Futhi uma amazwi ambalwa nje avela kuwe noma izwi lilodwa livela kuwe emva kokuba sengicaphune eziningi kakhulu zezithembiso zakho kulobu busuku kodwa abantu nje balindele ukukubona ukuba usho njalo izwi lakho lizokufakazisa baba. Manje amazwi ami ngingasho kuphela lokho okushilo kodwa manje uma nje uzosho ukuthi kuyiqiniso Nkosi ngokuqinisa izwi khona-ke sizosuka lapha kulobu busuku njengoba nje bevela e-Emawuse ngoba sicelile emkhulekweni wethu wasekuqaleni sithi izinhliziyo zethu bezingavuthi yini phakathi kwethu na. Manje baba ngikhulekela ukuthi sisabuthene ndawonye emizuzwini embalwa elandelayo ukuthi uzokwenza lezi zinto ezifanayo phakathi kwethu kulobu busuku owazenza eminyakeni eyizinkulungwane ezimbili edlule ngaphambi kokubethelwa kwakho ngenkathi usemhlabeni. Khona-ke sizokwazi ukuthi nguye izolo namuhla naphakade futhi sazi ukuthi akukho mandla, akukho sikhathi, akukho nyaka, akukho lutho olungake lubulale uKristu wethu ovukileyo. uphila kuze kube phakade futhi unezithithilelo zokufa ne-hides futhi uthulula amanzi okuphila ngesihle ukuba noma ubani othandayo angeza aphuze. Sibe khona baba, sithethelela izono zethu manje futhi usibophele ngasohlangothini lwakho, njengoba ngokunjalo usimboze ngobukhona bakho futhi usinike lezi zinto esikhulume ngazo kulobu busuku ekuqiniseni izwi lakho Nkobo. Egameni likaJesu Kristu sikucelela inkazimulo kaNkulunkulu nokwakhiwa phezulu kwebandla lakhe nalabo abagogobele ngakuleli dolobha. Egameni likaJesu siyakhuleka, amen. Manje ngiyacela Bili, wakhiphile amanye amakhadi na manje usuku ngalunye ngiqagele ba umfoti Podazi usithazele sinakho indlela esenza ngayo. Sehla usuku ngalunye futhi sinikeze amakhadi omkhuleko uma uwafuna. Umfana wenyukela lapha phambi kwenu uxubanisa la makhadi omkhuleko bese ewanikeza noma ubani owafunayo. Bese kuthi-ke kusukela lapho akekho owaziyo ukuthi sizobiza kuphi, ngoba imihlangano emincane kanje mhlawumbe bekungeke kwenze mehluko. Kodwa lapho ninemihlangano emikhulu ukuze babuthane futhi baphushane nakho konke kanjalo, asikufuni lokho. Akusiyo nakuba ibukeka njengenkundla yomdlalo, kodwa manje isinikelwe embusweni kaNkulunkulu, yibandla. Futhi sisi lapha ukuba sibe nenhlonipho yokuzithoba nokuhleleka, futhi sibheke ukufika kwenkosi Jesu nobukhona bakhe phakathi kwethu, futhi sifanele sihloniphe ngokuzithoba. Manje angiqondile kungadumisa inkosi, ngiyakholwa ohe uma bethula amadwala ngokushesha zomemeza yabo ba ngiyakholelwa ekukhonzeni Nkosi, kodwa sifanele size phambi kwayo ngenhlonipho yokuzithoba nasebu ebukhoneni bayo. Manje ngiyakholwa ngabe bekungowokuqala kuye khulini noma akazange uthe bebenabaningi kakhulu lapha kubanika amakhadi. Ngakho sibiza nje amakhadi ethu umzuzu bese-ke ngokuthi banamakhadi omkhuleko futhi siyabasusa endleleni futhi khona-ke singa. Lezi zinto azingeni emihlanganweni enjengalona kuphela, kukhona abanye abantu abahlezi lapha ohamba nami emihlanganweni oyi ekhaya kukhuluma ngezinkulungwane namashumi ezinkulungwane zezinto, akukaze nakanye kwehluleke, kusoze neze ngeke inqobo nje uma kunguNkulunkulu ngeke kwehluleke. Asibize ubani onekhadi lomkhuleko lokuqala na liyabona ukuthi lokho kukuphi. Banga ikhadi lomkhuleko eliyinombolo yokuqala na elesibili, ikhadi lomkhuleko lesibili na. Manje ungahle kube ngumuntu oyisithulu, umunye okhuluma iSpanish, ubani ongakhuluma iSpanish na? Elesibili kulungile, lokuqala elesibili waza khona lapha. Ake nje sishaye umugqa omncanyanyana lapha okwemizuzu embalwa nje, sithole nje umugqa omncane womkhuleko lokuqala elesibili. Phakamisa isandla sakho lapho ngibiza inombolo yakho elesibili thathu, ubani nelesithathu, ikhadi lomkhuleko lesithathu na ngapha woza khona lapha. Uma ungakwazi ukusukuma manje sizokuthwala sikulethe elesithathu, elesine, ubani nelesine na, elokuqala, elesibili, elesithathu, elesine, elokuqala, elesibili, elesithathu, elesine, kulungile. Elesihlanu, ubani nelesihlanu na, kulungile mnumzane. Elesithupha, elesikhombisa, elesikhombisa, angilibonanga, ngiyaxolisa. Elesikhombisa kuphi na? Khona lapho. Manje lalelisisani ngempela manje ngakho si yabo ngezinye izikhathi lapho besuka emhlanganweni bathi mfoti Branham bangibhalele incwadi bathi ngangiyisithulu, akukho muntu owangitshela, inombolo yami yabizwa futhi angizange nginyukele lapho. Awudingi ukuba wenyukele lapha, ufanele ube nokukholwa, kodwa ngezinye izikhathi omunye umuntu wenze okuthile empilweni yabo okubangele. Manje uma wesaba isono ukuba sibizelwe ngaphandle, kungcono ungabi semqeni nomkhuleko. Niyabonga. Manje lesikhombisa, lesishiyagalombili, lesishiyagalolunye, lesishiyagalombili, ubani onelesishiyagalombili, ikhadi lomkhuleko lesishiyagalombili na, kulungile. Nenekazi lapha, lesishiyagalolunye, ubani onelesishiyagalolunye na, ikhadi lomkhuleko eliyinombolo yesishiyagalolunye na, ukusho kanjani ngeSpanish na? Nyeve. Elesishiyagalolunye, eleshumi, umunye mhlawumbe ulitholile futhi waya ekhaya. Eleshumi, qabo, ubuneleshumi, ninekazi na? Eleshumi nanye, eleshumi nanye. Uthi lalela mngane, lapho uza uzothatha ikhadi, ungalithathi ikhadi ngaphandle uma uzolisebenzisa. Makuthi omunye umuntu abe nalo lifunayo nebo ukungena emqeni womkhuleko. Ake sime lapho umzuzu nje sikhuleka laba nje lapha. Manje bangaki phakathi lapha ungenalo ikhadi lomkhuleko futhi ufune uNkulunkulu akuphulukise na? Phakamisa isandla sakho nje, kulungile. Kubukeka sengathi ngempela kukuyo yonke indawo emuva phakathi lapho. manje bukani kwakukhona owesifazane omncane ngesinye isikhathi wayenge sithi wayengenalo ikhadi lo mkhuleko kodwa wayekhona kuye futhi wathi uma nje ngingathinta umphethe wengubo yakhe ngiza kusindiswa ngabe kunjalo na awu manje futhi wamthinta manje kumbulani wayengazi ukuthi inkathazo yakhe yayiyini kodwa wathi ubani ongithintile na ubani ongithintile na futhi Petro wamkhuza wathi ubani ongithintile na awu wonke umuntu uyakuthinta wathi kodwa ngiyabona ukuthi amandla lokho ngamandla okuqina ngibe buthakathaka wathi amandla aphumile kimi ubani ongithintile na futhi ekugcineni waqalaza phezu kwezijameli waze wathola owesifazane omncane owamthintayo ngahle ukuba umile emuva noma ngapha futhi wamtshela ngomopho wakhe futhi wathi ukukhona kwakhe kwakumsindisile bangake waziyo leyo ndaba na kulungile manje lalelisisani manje kugcine embhalweni uma inguye izolo namuhla laphakade khona-ke ibhayibheli lithi laba befundisi basesontweni abelusi benu lapha bazofunda alisho yini ibhayibheli ukuthi ungumpristi omkhulu khona manje ongathintwa ngokuzwelana nobuthakathaka bethu na ngabe kunjalo na khona-ke ubeyokwenza kanjani na uma engumpristi omkhulu ofanayo ubeyokwenza ngendlela efanayo ngabe kunjalo na manje bangaki okukholwayo lokho na ubeyokwenza ngendlela efanayo khona-ke umthinta ngokuzwelana nobuthakathaka kabakho uthi ngiNkosi ngiyakukholwa futhi ngifuna wena ukuba ungiphulukise futhi ngiyazi leyo ndoda emi lapho ayingazi kodwa mangithinte ingubo yakho baba nkulunkulu ngihawukele manje wangitshela ukuthi wawunguye futhi ungumoya olapha lowo esingawuboni kodwa ngiyakholwa ukuthi ngiyikholwa futhi ngiyakuthanda futhi mangithinte ingubo yakho khona-ke wena phendula ngomfowethu njengoba wenza ngendodana yakho futhi khona-ke kuzokuqinisa kimi ukuthi uyinkosi ujesu efanayo manje lokho bekungeke yini kube mnandi uma enzelwa khona manje ekukholweni futhi nibone ukuthi angeke yini akwenze ekukholweni nje
Now, the first man coming, this is a man.
Manje indoda yokuqala iza lena indoda manje indoda mhlawumbe incane kunami. Angiyazi angikaze ngiyibone empilweni yami iyindoda nje futhi ngicabanga ukuthi siyezihambi omunye komunye futhi manje ukuze izethameli zingazi ukuthi siyezihambi omunye nomunye ukuze nje sibambe okwethu vele uphakamise isandla sakho kanjalo nje ubone ukuthi asazani omunye komunye manje angikaze ngimbone ngokwazi kwami angahle ukuba ungibonile ndawo emihlanganweni uma kade ekweminye imihlangano noma ukuthize angahle ukuba ungibonile kodwa ukusho ukuthi ngiyamazi mazi ngazi lutho ngayo kodwa uNkulunkulu uyamazi yabo manje namba abantu ababili behlangana kokuqala empilweni futhi manje uma leyo ndoda ibigula nanoma yini ebengingayenza ukuyisiza impela bengiyokwenza bengiyoyisiza bengiyokwenza konke bengingakwenza kuyisiza futhi uma bengingayiphulukisa impela bengiyokwenza ngokukhulu kushesha kodwa ukuphulukiswa akulele kimi ukuphulukisa kuyinto esivele yenziwe ngemivimbo yakhe siphulukisiwe thina sonke isono sathethelelwa ngenkathi ujesu efa esiphambanweni sonke isoni sathethelelwa kahle uma bekungeke unkulunkulu uyobhubhisa umhlaba wonke manje igazi likajesu kristu njengebhamba elibamba izwe endawonye khona manje kodwa ngolunye usuku lelo gazi lizosuswa bese kuthi-ke uma ufela ezonini zakho futhi ungakwemukeli lokho kuxolelwa ume phambi kankulunkulu uyisoni niyabo kodwa mayelana nezono zabo sezivele zithethelelwe kodwa ufanele ukwemukele futhi ukuphulukisa sekuvele kwenziwe ngemivimbo yakhe upetro wathi thina sa inkathi edlule phulukiswa manje ufanele wemukele ukuphulukisa kwakho manje umelusi wenu uyenitshela ngakho umfowethu urobert uyedlula futhi akhuleke futhi abeke izandla phezu kwabantu kanjalo njalo kanjalo lokho ngikuqinisa manje ake sithi kule ndoda lapha uma bengiyothi mnumzane yini inkathazo yakho na mhlawumbe ubeyongitshela futhi mhlawumbe akaqondene naye mhlawumbe umele omunye umuntu mhlawumbe unezinkathazo zezimali mhlawumbe izinkathazo zasekhaya mhlawumbe kukhona akwenzile empilweni okumbambayo angazi umi lapho nje uyindoda Kodwa umoya ongcwele wazi konke ngakho. Uma umoya ongcwele ungamtshela obekuyikho, uyokwazi ukuthi lokho kuqinisile noma cha. Impela uma eyomtshela obuzoba yikho, uma ubengamtshela obekuyikho, uyazi ukuthi kuyiqiniso noma cha. Khona-ke uyokwazi ukuthi isithembiso sakhe sizoba yini, kuzoba ngaleyo ndlela, kufanele nje kube ngaleyo ndlela. Uyakukholwa lokho na? Kulungile mnumzane. Manje kwangathi inkosi ngakupha isicelo sakho. UJesu ngiyena izolo namuhla naphakade. Banumzane, sithanda kubona uJesu, inkosi yethu ethandekayo, elapha ngesimo sikamoya ongcwele. Ngethemba ukuthi ikulendoda kimi, futhi ngokukholwa kwenu uqobo esiphiweni sobuNkulunkulu esithunyelwe sivela kuNkulunkulu, unikeze sicelo. Ngithemba ukuthi uzokwenza. Ngingakwazi, ngingazi lutho ngawe, izihambi ngokuphelele. Futhi uma inkosi izongitshela ukuthi yini oyizele lapha noma ukuthize ngawe, manje wena uthi yini omunye phandle lapho uthi wenzani manje na? Khona impela nje uJesu akwenza kusifazane emthonjeni, ubaba ungithumele eSanta Maria. Manje ngilapha angazi ukuthi kwenze ini, kodwa nangu umuntu wokuqala enyukela phambi kwami. Ngakho ngikhuluma naye njengoba enza kwesifazane emthonjeni ngokuxhumana nomoya wakhe. Wena uthi manje yini leyo na? Manje lindani umzuzu nje, ake siqondise lokhu manje. Ngizwe into ethize ngena ivela phandle lapho, niyabo.
In the beginning was the word.
Bugani ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayekuNkulunkulu, ulizwi wayenguNkulunkulu, ulizwi wenziwe inyama wakha phakathi kwethu. Ngabe kunjalo na? AmaHebheru 4 athi izwi likaNkulunkulu libukhali, linamandla kakhulu kunenkemba esikahlangothi zombili, lihlaba lahlukanise umkantsha wethambo, futhi lahlulela imicabango nezizindlo zenhliziyo. Ngabe kunjalo na? Izwi likaNkulunkulu uma nihlala kimi nezwi lami likini, niyabona ukuthi ngiqonde ukuthini na? Yizwi elenziwe inyama phakathi kwethu, niyabo izwi nalelo zwi elalisemuva lapho, lelo ngeke laguquka, liyizwi elifanayo kulobu busuku ebeliyomemezela uMesiya ofanayo. Hayi mina, kodwa yena uMesiya ofanayo. Ngikholwa ukuthi le ndoda iyakukholwa lokho. Ngizoma ngisondele kancane empopheni ngoba ngesinye isikhathi lapho kufika imibono ku angazi ukuthi ngithini kukwenye indawo nje. Niyabo, niyangizwa kahle wonke umuntu na? Manje angazi noma uzomtshela noma cha, kodwa ngikholwa ukuthi uzomtshela. Manje ukuba benginamandla ukukuphulukisa bengiyokwenza njalo, kodwa ngimemezela kuphela kuwe ukuthi usuvele uphulukisiwe. Uma udinga ukuphulukiswa kumbe noma yini engalungile, kodwa uyangikhona ukuthi nginceku yakhe na. Manje yilokho angibuza khona, ngelosileyo uyibona kulesi sithombe saleyo nsika yomlilo banakho lapha manje. Nebo, niyasibona leso sithombe na? Nikubonile kuleso sithombe na? Lokho kuhleli ngqo phakathi kwami nawe khona manje.
Stomach trouble. Had an operation. That's true, isn't it?
Unenkathazo yesisu, ube nokuhlinzwa, lelo iqiniso, akunjalo na? Uyakholwa na? Manje sithanda kubona uJesu. Manje ngeke nganitshela khona manje ukuthi utheni. Lowo bekungesimi, angazi lutho ngendoda noma ngabe kuyini. Ngizokuthela kwisiqophi, angazi neza ukuthi ngiyitsheleni. Bekukwenye indawo ethize, ngibone into ethize yenzeka, kodwa angeke nganitshela manje ukuthi bekuyini. Niyabo, bekunguye lowo. Kungani ukuthi ekuqaleni imihlangano njalo uthola lowo muntu othe ukuqagelile lokho? Angikuqagelanga lokho. Awuziqageli izinto ezinjalo ziphelele ngokuphindwe kazigidi lapha. Uma ucabanga ukuthi bekungukuqagela umzuzu nje, buke emuva kimi futhi mnumzane. Ake ngibone umzuzwana nje. Yebo mnumzane, inkathazo yesisu, ukuhlinzwa kunjalo, kunjalo. Awusuye walapha, ngowase Bakersfield kunjalo. Lowo ngumkakhohlezi lapho, naye uyagula ufuna ukukhulekelwa. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi yini inkathazo yakhe na? Inkathazo yesinye kunjalo na? Phakamisa isandla sakho uma lokho kuyiqiniso. Kulungile mnumzane Akhle, ungaqhubeka ubuyele ekhaya, niphile nonke. UJesu Kristu uyakuphilisa. Kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho, uNkulunkulu akubusise. Wena uthi ulaze kanjani igama lakhe na? Awu, nguMesiya ofanayo, niboni na? Hayi mina, yena. Ngizokholwa manje na. Manje uma ufuna ukuthi mayibonge inkosi, ngakusho nebo. ayibonge inkosi yabo manje uNkulunkulu uyinto ekhonzwayo sifanele sikholwe ngayo yonke inhliziyo yethu sawbonene nenekazi ngisihambi kuwe angikwazi inhlobo kodwa uNkulunkulu uyakwazi uyakholwa uma uNkulunkulu engakutshela ukuthi iyini inkathazo yakho noma into ethize esenhlizweni yakho uyakholwa ukuthi uzophila na uyakholwa na siqinisile nenekazi lisibekelwe ngokufa yabo ithunzi elimnyama waba nomdlavuza ukuhlinzwa isisu isibo esibikabi kunjalo kodwa uma uzokholwa uNkulunkulu ngayo yonke inhliziyo yakho yilelo thuba kuphela into kuphela ofanele uphile ngayo kwakukhona abanye abanochoko ababehlezi esakweni ngobunye busuku futhi bathi uma singena phakathi kungukufa phakathi lapho ngoba badla abantwana bomunye nomunye amasiriya ayebavimbezele uma sihlezi lapha siyafa kodwa uma sehlele kamu lesitha khona-ke bangahle basisindise niyabo kodwa ngiyibona lelo thunzi elimnyama phezu kwakho manje awucelwa ukuba wehlele ekamu lesitha uyacelwa futhi ulindeleke esihlalweni sobukhosi sikababa esithandekayo uzomkholwa na woza lapha umzuzwana nje ake ngibe nesandla sakho baba wasezulwini umoya ongcwele uselapha lobububi obubulala lona wesifazana ngeke aphila kodwa kancanyana kwangathi amandla kaNkulunkulu somandla angasiqalekisa lesi sitha futhi kwangathi angaphila ngenxa yombuso kaNkulunkulu ngikucela egameni likaJesu amen uNkulunkulu akubusise ungangabazi manje hamba ukholwa manje ufanele nje ube nokukholwa ukuba ukholwe uma ukholwa konke kungenzeka sawbona uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na manje uyazi angikwazi siyizihambi komunye nomunye kodwa uNkulunkulu uyakwazi awukho lapha ngezingawe ulapha ngomunye umuntu abantu ababili omunye wabo ulapha eCalifornia omunye use-Arkansas kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho omunye uneso nomunye unenkathazo yemvilapho kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho futhi bobabili bazosinda hamba ukholwa amen kunjalo uNkulunkulu akubusise yiba nokukholwa uyakholwa na ungangabazi nje
especially when I said cancer.
Gugushayile akuzange dadewethu na ikakhulukazi ngenkathi ngethi umdlavuza ungesabi uthinde yena. Uthinde bani yena na inenekazi lincane liyagula lapho linesimo somdlavuza wesikhumba kubuyela kulo ngaso sonke isikhathi kunjalo phakamisa izandla zakho uyakholwa uNkulunkulu akubusise iqalekiso into uma ulokukholwa okwenele ukuthinta umpetho wengubo yakhe ukuthi uzophendula ngami futhi angitshele ukuthi ubukhuluma ngani kholeke yiba nokukholwa uyakholwa na yiba nokukholwa kuNkulunkulu banumzane sithanda kubona uJesu lowo nguye othandekayo owakusindisayo nangu ukhona lapha ngezinsuku zokugcina ngaphambi nje kokuba ibandla lingeniswe khona lapha ezifakazeleni uqobo onguye izolo namuhla naphakade cabanga nje lokho asevele kwenzile lokho asevele kwenzile kuhlanganiswe kakhulu kunalokho akwenzile kusukela emuva le ebandleni lasekuqaleni cabanga ngakho khona impela kwathenjiswa imibhalo ngoba wayengenakukwenza kwaze kwaba yilesi sikhathi manje ngibhekisisa abantu nje manje seliphani ngokuzithoba ngempela noma aphi lapho khona khuleka kholo uNkulunkulu uNkulunkulu uzokupha khona uyamkhola uNkulunkulu uyakhulukisa kuleyo nkathazo yomlenze na kukhona kungalungile ngomlenze wakho uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke manje uthinteni na niyabo uthinte yena niyabo nakho-ke niyabo ungangabazi nje uzosinda manje ufanele uhlale nokukholwa okufanayo onakho manje uma uke wadela ukukholwa kwakho uzobuya kubeka nje ukholwa yilokho kuphela hlala uyilokho kukholwa okufanayo uPetro wahamba inqubo nje uma wayekholiwe kodwa ngenkathi eya ekungabazeni waye ekucwileni ungakwenzi manje unokukholwa okwenele kwelokho unelisekile ukuthi uJesu Kristu nathi na lapha noma phandle lapho awudingi ukuba namakhadi omkhuleko ufanele nje ube nokukholwa akasuye yini umesiya afanayo na sinelinye ninikazi lapha emsamo ake sikhulume nalo mzuzwana nje manje niyaqonda ukuthi yonke into iyavunguza iyazungeza izanga kimi manje yabo uma umuntu oyedwa ethinta umphetho wengubo yakhe kwenza indedana kaNkulunkulu ibe buthakathaka kuthiwa lingami so lesisindiswe ngomusa nani yabo yabo uDaniel wabona umbono owodwa wakhathazeka ekhanda lakhe izinsuku eziningi manje ungazibonela ukuthi kwenzani kuwe uzamani uzama ukwenzani na ukunithola nonke kubani mkholwe ulapha ukukhona bakhe bulapha akwenzi imehluko ukuthi inkathazo yakho iyini mkholwe ungakungabazi yiba nokukholwa nje buka lapha dadethe wethu ngokungqangqazela komoya kuvela kuwe uyikholwa yilokho ke uyakholwa ngiyikholwa futhi simi lapha okwezikhathi zethu zokuqala ngiyacabanga zokuhlangana empilweni ngokwazi kwami ungahle ukuba ungibonile ndawo emihlanganweni noma ukuthi noma ngabe lokho kungokuqala ukuba sike sihlangane na usahlangana phambilini na kodwa angikwazi khabo angikwazi kulungile kusobala kunabantu abaningi kakhulu othamela emihlangano ezindaweni ezehlukene bengingeke ngazi kodwa uma inkosi ingangitshela ukuthi yini oyizele lapha noma ukuthi ize ngawe bekungakukholisa kakhulu ukuthi yena wazi konke ngakho bekungeke na bekungaba njalo kini nonke na ndiyabo kubonakala sengathi ungumuntu onomoya omuhle futhi nokho ubengaba ngumkhohlisi emi lapho uma kunjalo bekisisani nje ukuthi kwenzekani sibe nabo benza lokho khabo ininikazi liyagula linenkathazo yesisu futhi yizilonda emathunjini ukwethuka kwangempela ukwelakanyana nje kunjalo kakhulu kakhulu uyagula uyakhola ukuthi uzokuphulukisa na ngabe lezo zinto ziqiniso okusanda kushiwo na phakamisa isandla sakho uma lokho kuyiqiniso manje uyakholwa na ungumuntu onomoya omuhle ngikhola ukuthi ngizokhuluma naye kakhudlwana nje kusobala uma ukhuluma kakhulu kuyasho kakhulu uya ngokubaba uthakathaka njengoba eyi ubonakala enokukholwa okuhle ngiyazi uyakholwa dadewethu umama wakho uyagula naye uyakholwa ukuthi angangitshela ukuthi yini engalungile ngomama wakho na ukopha ezibilini kunjalo ehe ubaba wakho esibhedlela ukuhlinzwa esinyeni futhi umyeni wakho lapho unemithambo eyimiqhansa emilenzeni yakhe manje kholwa nje futhi uhambe kulungile uNkulunkulu kubusise woza ukholwa ngayo yonke inhliziyo yakho manje kulungile mnumzane woza uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angakwelapha leyo nkathazo yeqolo akusindise na qhubeka nje unqamule emsamo uthi ngiyakubonga Nkosi Jesu ngikulungile mnumzane utshele nje ukuba abuye ngalena engendlela uPaul noma eze ngapha uma ufuna uyazi mnumzane angaphulukisa inkathazo yenhliziyo ngokufanayo njengoba engaphulukisa noma yini enye ngiyakukholwa lokho na kulungile mnumzane qhubeka nje usuke emsamo uthi ngiyakubonga Nkosi ngokungiphulukisa nokungisindisa manje wena kusobala noma ubani uyambona egongobele kanjalo ungalukholwa ugcobo lukamoya ongcwele uma nje ngibeka izandla phezu kwakho uyasinda na uyakho woza lapha umzuzu nje baba wethu wasezulwini egameni likaJesu Kristu ngikhulekela ukuthi uyamsindisa amen manje ningakungabazi hamba ukholwa manje futhi ube nokukholwa woza lokho kulungile nenekazi woza ngaphambili ngo kulungile unokwethuka unenkathazo enhliziyo iphakuza yonke into ikakhulukazi emva kokudla futhi ulale phansi akusiyo ngempela inhliziyo yakho yisibo sokwethuka uma unenhliziyo enokwethuka manje uma ukholwa ngayo yonke inhliziyo yakho into izoma angeke isakuhlupha uyakukholwa lokho na khona ke suka uhlwini uthi ngiyakubonga Nkulunkulu othandekayo futhi usinde yisibo segazi ukushodelwa igazi kodwa uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angakunika eza ukuthekelisa kulobu busuku kusuka eCalvary na uyakwemukela na hamba ukholo ngayo yonke inhliziyo yakho futhi kwangathi uNkulunkulu uyakholwa na wonke umuntu ophakathi lapha uyakholwa ngayo yonke inhliziyo yakho na banomzane sithanda kubona uJesu niyaqonda bangane ukuthi lobo ngubukhona bakhe lapha na ngabe niyabuzwa na niyawazi lowo omnandi ngempela omnandi umuzwa othobekile na manje bangake kini abangamakholwa futhi manje ukuthi nikukholwa ngayo yonke inhliziyo yenu na manje ngifuna ukulitshela ukuthi iBhayibheli lithini lapha emiyalweni wokugcina uJesu awunikeze ibandla lakhe wathi lezi zibonakaliso ngibone enye into eyenzekayo emuva lapho leyo nkathazo yezinto ikushiyilo khohlwa yikho nje lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo umoya ongcwele usekhona manje futhi ufuna ukuphulukiswa lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo bayakusinda ngabe kunjalo na manje beka izandla zakho phezu komunye ohlezi eceleni kwakho nje beka izandla zakho phezu komunye umuntu ohlezi eceleni kwakho manje ungazikhulekeli wena bakhulekele ngoba bakhulekela wena nebo futhi asikhuleke manje ukuthi uNkulunkulu uzophulukisa wonke umuntu endaweni Baba wethu yasezulwini nginikela umkhuleko wami ngalaba abalapha kulobu busuku odingayo babeke izandla zabo phezu komunye nomunye wena ukhona njalo ukuba uphulukise besingeke sakungabaza nkosi inhlobo ulapha siyazi ukuthi labo bantu bebengeke bakwenze lokho nami bengingeke ngikwenze lokho sonke siyazi ukuthi ngunkulunkulu phakathi kwethu ubaba unkulunkulu omkhulu esimweni sikamoya ongcwele ujehova omkhulu phakathi kwethu
He said when he was here in the farm of the
Wathi ngikathe lapha ngesimo senkosi Jesu wathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo bayakusinda umkhuleko wokukholwa uya kumzindisa ogulayo noNkulunkulu uya kubavusa uma bonile bayakuthethelelwa khona Oh uNkulunkulu wasezulwini thethelela ukungakholwa kwethu siyazi ukuthi leso yisono kuphela sikhona isono sokungakholwa futhi kwangathi umoya ongcwele ungeze kakhulu phezu komuntu ngamunye njengamanje nje ukuthi abasayikuba ngabangakholwa ngenxa yobukhona bukaKristu kulobu busuku ezikhombisa yena uqobo ephila emva kweminyaka eyizinkulungwane ezimbili ulizwi iqobo lwakhe emi lapha phakathi kwethu ngithi enza izwi lakhe libonakale Sathane wena ogulisela abantu walimaza imizimba yabo wabahlupha uyisidalwa esihluliwe Inkosi yethu uJesu Kristu yakwehlule eCalvary uhluliwe awunamandla nhlobo futhi siza sikholwa nokukholwa kwethu kuvuliwe phambi kukaNkulunkulu bayeke bonke egameni likaJesu Kristu phuma kulezi zethameli futhi kwangathi bangaya ekhaya futhi bakhululeke kukho konke ukugula nezinhlupheko manje nabakhanda ethekotheme njengobani kubeka nokukhuleka ngabe sikhona isoni wesilisa nomwesifazane mfane noma intombazane lapho ngamazi uKristu njengomsindisi wakho futhi uyakholwa ukuthi lesi senzo sikamoya ongcwele sihambisana nezwi likaNkulunkulu futhi ufuna ukusindiswa na ungenyukela lapha uzungeze leli altar elincane kulobu busuku futhi mangikuqhawule futhi ngikhuleke nawe na ungenyuka njengamanje na sukuma nje uphume esihlalweni sakho kakhulu kunxenxa umomoya ongcwele ungakwazi ukupholisa ngemisebenzi yakhe khona-ke asikho sidingo sokuba nginxenxe kodwa uma unonembeza wokuthi awulungile kuNkulunkulu futhi ubungafisa ukuba sikukhulekele silapha ukwenza lokho siyinceku yomphakathi yenkosi uJesu Kristu mina nalaba bayefundisi lapha sindawonye silapha ukukusiza ukukuyala ukuthi umthela kanjani uJesu njengomsindisi wakho uma ningathanda kuza yenyukani manje sisa hamisha nje lelo culo alidlalayo lapho cishe kuvuma uma ungazinika indlela kulokho mfowethu futhi ngikathi wonke umKristu emkhulekweni manje futhi kungukuthi ubukhona bukamoya ongcwele inhloso yakhe enkulu ngokusindisa umuntu othize athole umuntu othize asindiswe manje sisakhothamisa amakhanda ethu wonke umuntu ekhulekela omunye nomunye manje ungeze sisalindile manje na manje uma ungekho phansi kwegazi likaKristu ubungama kanjani futhi ubone umsebenzi kaNkulunkulu ushiwo eBhayibhelini
being made manifest here among us
ubonakaliswa lapha phakathi kwethu bese ke uhamba ungamazi na ungeze na siyakumema manje
just once more while we hum it all of us together
kanye nje futhi sisalihamisha sonke ndawonye.
You think you don't know what you're thinking about? Certainly, I can see it right here.
Manje ucabanga ukuthi agazi ukuthi ucabanga ngani na impela ngiyakubona khona lapha. Ungabe usangabaza woza kungani uphile ngendlela exakile na woza qiniseka ngoba kungahle kube late kakhulu kusasa lolu kungahle kube usuku lwakho lokugcina emhlabeni. Kholwa manje futhi uze ungeke na. Manje makhanda ethu ekhotheme futhi.
Everybody praying, every Christian now, God bless you. I'm praying with you and pray that God will save you, heal you, make you well, give you health.
Wonke umuntu ekhuleka, wonke umKristu manje, uNkulunkulu akubusise, ngikhuleka kanye nani, futhi ngikhulekela ukuthi uNkulunkulu uzonisindisa, aniphulukise, futhi anisindise, aniphe impilo namandla.
Seems now, some soul to say, go, red gold, away.
Ungalutshela kanjani olunye usuku olukahle kakhulu, olukahle kunalolu nobukhona bakhe lapha? Ubani owaziyo ngisho ukuthi ucabangani na? Baba wethu yasezulwini, ngenxa yobukhona bakho siyabonga kule nkundla yezemidlalo encane lapha kulobu busuku lapho ibasketball mhlambe idlalwa khona nokuqeqeshwa kwebutho. Uqeqesha kanzima futhi uqeqesha amasosha kulobu busuku, Nkosi. Empi enkulu yensindiso kaNkulunkulu uwaqeqesha kanzima ekukholweni ukuba akholwe, njengokuphuma lapha njengabazuzi bemiphefumulo bangempela abazongena ocingweni, futhi bashayele omakhelwane, futhi angenise abantu abangenise ngaphakathi labo abangewona amaKristu, labo abagulayo nabahluphekile. Baba, ngikhulekela ukuthi wonke umuntu ongena kuleli kamelo ogulayo noma ohluphekile uzophulukiswa, futhi sonke isoni esedlula kule minyango asiyikuba nokuthula nhlobo baze beze kuwe, ukuthi lonke ikholwa elingena kule minyango lizobhaphathizwa ngomoya ongcwele nezibonakaliso ezinkulu nezimanga zingenziwa, Nkosi. Siyakubonga, Nkosi. Emva kweminyaka eyizinkulungwane ezimbili sibona ubufakazi obungena kuphosisa ukuthi sisengambona uJesu ubonakala phakathi kwethu ngaphambi nje kokufika kwakhe, wenza ukubonakala kwakhe ebandleni lakhe. Isibonakaliso sobugcina senza phambi kwamaJuda futhi wayeseqedile ngawo. Isibonakaliso sokugcina asinikezile phambi kokuba abezizwe baqedwe siyakhonjiswa. Siyazi ukuthi leso kwakuyisibonakaliso sokugcina u-Abrahama sithola ngaphambi kokuba iSodoma lishiswe. Isibonakaliso sokugcina. Siyaqonda ukuthi abefundisi uphandle lapho eSodoma kulobu busuku, izimvuselelo ezinkulu ziqhubeka eChicago nasezweni lonke, izibonakaliso ezinkulu nezimanga ziyenzeka, abefundisi beshumayela bememeza izinhliziyo zabo kakhulu, abelusi bencenga futhi benxusa. Izimanga ezinkulu zenziwa ngumoya ongcwele emhlabeni wonke ukuphulukisa izibonakaliso izimanga. Nkulunkulu awuzithumeli neze lezi zinto, awuthumeli neze ukwahlulela ngaphambi kokuba kuqala uthumele isexwayiso, futhi siyabona ukuthi isiboniso sesexwayiso siphansi, ilambe libomvu liyabaneka. Oh Nkulunkulu, kwangathi abesilisa nabesifazane bangakhathalelana, kwangathi bangaba nendaba ngalesi sizukulwane esiphambeneyo sabantu esibhubhayo bephuma endleleni lapha ngaphandle kokwazi Nkulunkulu bazofela esonweni, futhi oh kanjani kuyoba yinto embi kabi kanjani ngalolo suku lapho bezwa kukhala nokulila. Lisoze labakhona elinye ithuba abayoke balibone. Baba, uma umongameli eza kuleli dolobha kulobu busuku, mafulege ayophakama, izimbali ziyosakazwa ezitheledini, futhi kuyoba nomgubho omkhulukazi, kodwa Nkosi uza edolobheni ngesimo sikamoya ongcwele, futhi oh Nkulunkulu ufanele ufune futhi udonse futhi unxuse futhi unxenxe abantu ukuba balungele ukuya ezulwini usuku olunje pho esiphila kulo nkosi siyakhuleka manje ukuthi izihawu zakho ezinkulu zizoqhubeka nathi busisana ababefundisi namabandla abo o nkulunkulu lokho elevuselele imfashini endala kubo bonke nkosi kuze kuvuthe imililo yemvuselelo kuso sonke isigodi siphe khona baba siyizincebo zakho semukele sithithilele ngobunyokwe bethu ubuthe bethu kodwa sithithilele nkosi ngobudedengu bethu sikhulekele ukuthi uzosithithilela nje futhi usisize njengoba siqhubeka nohambo kongathi umoya ubusuku ngabunye ungafika ujule futhi uqine ubusuku ngabunye izibonakalisi ezinkulukazi nezimangaliso ezinkulukazi ezenziwe phambi kwethu ubusuku nobusuku nkosi kuze kuthi abantu uzobe ungenakuvinjelwa kubo futhi siyazi nkosi ukuthi washe ezwini lakho konke ubaba ngiphe khona kuzoza futhi ngenkathi lokho kukhanya kubaneka kuleyo mbewu iyamiselwe ngaphambili kukhona okwenzekayo njengalowo wesifazane bandla omncane oyisiphingi esikhulume ngaye kulobu busuku wayekhathele ediniwe yindlela ababenza ngayo ngokwazi kwethu wayengowangandawo kodwa wayekade ebonwe ngaphambili nguNkulunkulu futhi wathi nje angabona lokho kukhanya kubaneka ngisho nasebusweni babapristi bangalelo suku ababengazi ukuthi kwakuyini njengebubuthe ngenkathi imukele kubona kwayo yathi yinto exakile ningabaholi bosuku kepha nokho azukuthi lo muntu uvelaphi futhi wenza lezi zinto Nkosi kunjalo namhlanje ngikhulekela ukuthi uzosishukumisa Nkosi oh Nkulunkulu sikuyakazise ngokuba leli ihora lokuvala siphe khona Nkosi sinikela kuwe manje zonke izinto ngenxa yombuso kaNkulunkulu egameni lika Jesu amen manje abelusi benu lapha bazongamela inkonzo kusukela lapha ngethemba kulibona kusasebusuku wozani kuselesikhathi nithola amakhadi enomkhuleko bese nilayinela inkonzo yakusasebusuku mfowethu Melusi